Morning, friends. Let us remain standing just a moment.
Wotani sihlobo, make sime njalo umzuzwana. Thixo othandekayo.
As we in this hustle and bustle of life,
njengokuba sikulongqashingqashi wobomi, siphumle okwale mizuzwana ilandelayo okanye iyure, nokuba iya kuba yintoni na uyakuthi usibonele ngayo, ukuze sinikele udunyiswa nozuko kuwe, sishumayele ilizwi lakho ukuze sikwazi ngcono. Sihlangene ngeso sizathu kusasa nje, kwaye siyakubulela Thixo ngokuba kukho abantu abasele belungile, abasele bezilungiselele ukuza kuphulaphula.
Regardless of the conditions and the time,
ngokungaphandle kokujonga imeko nexesha esiphila kulo, basakholwa.
And we thank thee for that.
Kwaye siyakubulela ngabo. Thixo, sinombulelo kuwe ngamandla akho amakhulu empiliso, amadinga elizwi lakho, indlela ezivutha ngayo iintliziyo zethu sakuva ubungqina. Zonke iintlobo zenkqwaleko ezithe zaziswa phezu konyana boluntu, wena kunye nenceba yakho namandla nangedinga lakho ubaphilisile. Balapha ke bengqina benikela ukudunyiswa kuThixo. Siyakubulela ngoku. Ngoku ke sanga singeva namhlanje umyalezo osibonelele ngawo ukwenzela le yure njengokuba sifunda elizwini lakho. Ungangasinika ukuqulethwe koko sikufundayo. Mayenziwe intando yakho ezintweni zonke kuba oku sikucela egameni likaYesu. Amen. Ningahlala phantsi. Lichama ukuba lapha kusasa nje. Ndinovuyo ngani nonke. Kwaye umzalwana uWoods, umzalwana uRoy Robertson nabanye abazalwana abaninzi basebenze ngenyameko kwezi ntsuku zimbini ezidlulileyo ukwenzela iindawo zokwenza impepho kwesi sakhiwo besenzela esi siganeko, kuba kule xa ipheleleyo babone indlela enibulaleke ngayo. Ebenemalana ke lugcineni lwebandla baze baqalisa ukusebenza, bayisebenzisela ukwenzela ukuba nihlale kamnandi ngale mali beniyinikela emnikelweni, ukuze njengokuba ninokuhlala niphulaphule umyalezo. Uphole mpela namhlanje kunokuba bekunjalo ngokuya. Ngoko sinombulelo kuThixo nakuni bethu ngeli lungelo. Ndiyavuya ngomzana uRoy Waters befuna ukuba uhlala phaa ngasemva kusasa nje. Ndaye ndamxelela ukuba athabathe isitulo sakhe ahlale apha kweli cala nawe befundisi, kodwa akafunanga kuyenza loo nto njengoba nisazi nonke ukuba umzalwana uRoy Waters usimele entsimini. Ngoko ke sinovuyo ukuba sibe kunye nomzalwana uBaters nabanye abafundisi abaninzi nabahlobo. Apha evekini ndiye ndiye ndaqala ukucinga ndathi ndafika phaya ngecawe ndiza kumqonda nokuba ngowuphina umlungiseleli nawuphina umntu. Uze kuthi wakufika apha uthabatheka kakhulu ngumyalezo ude uphantse ulibale yonke into ngoko ibiloo nto ke. Ngoku kufuneka ndiphindele eArizona, kufuneka ndiphindele kulo mvulo uzayo iveki.
Back to Tucson to get the children there.
Ndiphindele Tucson ukusa abantwana apho esikolweni. Ndiyabuya ke emva koko. Inkosikazi ke kufanele ukuba ibe lapho kwangethuba ukuze iqalise ukubhalisa abantwana kwiveki ezimbini phambi kokuba siqale isikolo. Kwaye ndize ke ndibuye ndibe nethutyana apha. Ngoku ke lithuba lam leholide eli. Njengokuba nisazi oko ndashumayela ukusuka ngoDisemba, January, February, March, April, May, June noJuly. Ngoku uThixo ethandile ungabangakho kubizwa kusisikhawu. Lithuba eli endithabatha ngalo ukuziphumza iholide yam ndiye ekuzingeleni. Ngoku kuba inkosi inokundibizela kwenye into, ezo zinto ke ziyaphelelwa. NguThixo njalo kuqala kwaye ndifuna ukuba abe ngokuqala. Kodwa ngoko kuba kwangakho kubizwa kuthile ibe oko ikukuthanda kwakhe, yinto endiyakwenza yona leyo kwezi nyanga zimbalwa zizayo. Kuya kuzingela. Ngoku ukuya kuziphumza, aniqapheli. Ihlabathi alinawuzelazi oko ndijongene nako. Yabona? Kwaye kukuhlupheka okunjani. Akumangalisi uba inkosi yabaxelelayo abafundi bayo ngoku iyayihamba nabo. Zahluleni entlango niphumle kancinane. Yabona? Ndiya ndiyiqonda loo nto ngokukodwa yonke imihla. Nangakumbi ngoku imihla yam iya isiba mininzi emhlabeni, uyabona? Njengokuba uya usiba mdala uyayiqaphela. Niyamva umlungiseleli wethu esithi amen loo nto naye. Yena thina siyayiqaphela loo nto. Asingobafana emva kokudlula 50 eminyaka ubudala. Ngoku kufuneka sibe nethutyana. Sivuya kakhulu ngobungqina esandula ukubuva. inkosikazi biphaya kwankosikazi Woods izolo ekufikeni kwabantu abathile ababesuka ezantsi Alabama kwindawo ethile emazantsi apho baye babalisa ngezinto ezinkulu inkosi eyazenzayo apho kuloo ndawo abantwana abancinane bephiliswa nezinto ezahlukeneyo nezinto ezininzi kangako madoda ithabatha nje ixesha elide ukuyibalisa ngoko kufuneka ndikhumbule okona ndiyakholwa ukuba abanye babo bandixelele ukuba udade uLawson ebelapha icawa ezimbini enosana oluncinane andinakwazi kodwa ndiyakholwa ukuba bebesithi ibingumzukulwana wakhe mhlawumbi ezele ukusikelela eluzisa isihlanalo evela eChicago elo nenekazi belinokubele kakhulu kuthi kwaye siyaliviyela kwaye lizise usana oluncinane kusuka eChicago lizokusikelelwa nto leyo anexesha elincinane nje ukuba alizise ndiyacinga lizokusikelelwa kodwa linomdla kulo mntwana ukuba anikezelwe enkosini ngoko ke ukuba udade uLawson angakhe athi ngoku ndisathethayo uba angaluzisa olwasana apha senze loo nkonzo yonikezelo ukuze ke mhlawumbi ngoku asalungisayo ndifuna ukuthi lo ibe ngowona myalezo unzima ndakhe ndazama ukuwulungisa kwade kwaphezulu iveki yonke bendiye ndingena egumbini ukuzama ukuhlala ndedwa emva kokutsala iminxeba yam nezinto ezinjalo ukuzama ukufumana into engqondweni yam eyale yure ndithi ndakuya ke ndingakwazi no ingqondo yam ibingenanto izolo ke ndiye ndangena kwigumbi elingaphantsi bendicinga ukuba bekushushu kakhulu ngoko ndangena kwigumbi elingaphantsi ndahlala phantsi apho ndaze ndazama ukuthabatha ibhayibhile yam ndifunde ndisuke ndisindwe bubuthongo ndize ke ndivuke ndisele amanzi ndize ndizame ukuzishukumisa ndiphume phandle ndijikeleze ndihlale esitupini kwadlula umntu othile wandibhaqa ndiyikhule ihempe yam ndihlele esitupini ekushushu kakhulu wandiphakamisela isandla bendingazi nokuba phantsi ezandlana umntu othile isenokwabi ngumntu othile walapha emmelwaneni esixekweni okanye isenokwabi ngumntu othile walapha ebandleni lowo bendiphakamisela isandla ndaze bendicinga kakhulu ndaze kwenzeka ndajezula njengokuba inqwelo idlula ndaphakamisa isandla phezolo ndingena emotweni ndangena ndajikela ngasecharlestown ndazama ukufumana okuthile inkosi kwabonakala ngathi ibifuna ukundixela okuthile kodwa mna usathana bezama ukundithintela engavumi ukuba ndenze njalo ngoko ndacinga kulungile ukuba wenza loo nto ndiza kuhlala ndilinde njalo ndihlale ndilindile njalo ndingomba emnyango ade avule ngoko ke kwimizuzwana embalwa edlulileyo mhlawumbi kancinane nje emva kwentsimbi yesixhenxe kusasa nje bendivuke kwakusasa kakhulu izolo bendibugula ndizama bendidle inyama enkonkxiweyo ethi ayavumelana nam kakuhle kushushu kakhulu ke ndaze bendizama ukubaleka loo nto kwaze kwaze ke ngale ntsasa malunga nentsimbi yesibhozo kwenzeka ndafumana isibhalo esiye sandothusa ndaze ndasijonga kwakhona eso sibhalo saphinda kwakhona sandothusa ndaze ndahamba ndisilandela ngesibhalo ndiye ndagqiba kwimizuzwana nje embalwa edlulileyo ngoko kungenzeka ukuba inkosi siphathele umyalezo ngale ntsasa usathana abezama ukuba singawufumani
Would you bring a little one here, sister?
Awona kumzisa apha lo mntwana Tate Olson.
God be with them.
Uthixo abasikelele abancede.
Now,
ngoku bendinigcinile kulexa iphelileyo insuku ezimbini kwaye ndiyacinga okanye inkonzo ezimbini usasa nangokuhlwa loo nto ke yenza kube nzima kuni ndivile ukuba abanye benu kufuneka behambe baye kude kakhulu baze baphose umsebenzi wosuku njalo njalo ngoko nokuba sinokumka ngecawa ngomvulo iveki ndiza kwazisa nje inkonzo yecawa elandelayo inkosithandile yabona ngaphandle kokuba ibandla lifuna ukuba kube njalo kuhlalwe ngokuhlwa yabona oko ndibaninzi kakhulu bangapha abakhetha ukuba ibe ngokuhlwa nje masibone sibe nenkonzo ngokuhlwa nje ngoku abakhetha ukuba ibe ngecawa ezayo phakamisani izandla wezayo oh madoda ifutshane kakhulu uthi ngoku Ben ndinalo myalezo mde kusasa nje kodwa andazi ukuba ndiza kwenza njani na kwaye ndiyazi ukuba ndiyanceda ekwenzeni imithetho yebandla kodwa phaya ngaphakathi ukuba uyaqaphela ndathi ngaphandle kwaxa ndishicilelayo yabona ngoko ke oku kukushicilela ngoko ke mhlawumbi sakuzama ukubuya maxesha omabini ngokuhlwa nakwicawa ezayo ke siyakwenza njalo kwainkosi iyathanda ngoko ke ukuba ndifumananga myalezo kule veki nakuza kwicawa ezayo ke ndikuthile ukunibuyisela kabini ngolo hlobo kodwa ndiva kungathi asisenaxesha ingelilo elincinane eliseleyo nikhumbule ke Ukuba lisaqhubeka ixesha siba nalo elilungelo ithuba elide kakhulu. Yabona? Kumbulani, kukho into eyakwenzeka. Uphakathi kokuba umthetho uya kusimisa okanye usathane angene phakathi kwenu anichitha-chithe. Yabona? Kukho into eyakwenzeka. Ngoke masivuyele wonke umzuzu esikunye ngawo. Ngoku kwabo kufuneke begodukile babuyela emakhaya. Ngokuhlanje bekuya kufana nokuhlwa kwecawa ephelileyo. Ndandinono myalezo omfutshane omncinane kwaye ngoko uba wena uba ufuna usekhasethini ngoba siyakuthumela ikhasethi ukuba kunyanzelekile uba ugoduke. Okanye ungenjalo ndiza kushumayela ngokuhlwanje ukuba inkosi ithandile ndifumene umbhalo izolo okanye izolo elinye umyalezwana omncinane endiwubhale usuka kwiinkumbulo okanye into enjalo. Wakudala kukho imiyalezo phofu iphakathi kokuba omnye wawo liqula elivuzayo okanye ukuhlwayela emoyeni nokuvuna uqhwithelo. Umyalezo nje wevangeli kusasa nje kukufundisa kwaye ngoko ngokuhlwanje ndiyakuthi mhlawumbi ndithethe ngokuhlwayela emoyeni nokuvuna uqhwithelo okanye iqula elivuzayo kwaye kusasa nje ndifuna ukufunda kwimibhalo engcwele ngoku. Ingaba ndihleli kamnandi yithani amen. Ngoku ndifuna ukuba ezibhayibhileni zenu nityhile kunye nam kwincwadi kaHoseya. Ninani inqwenela ukufunda. Masifundeke imiqolo embalwa kwisahluko sesithandathu sencwadi kaHoseya umprofeti. Makhe siphakameke. Thixo othandekayo, asifanelekanga ukuba siyithabathele ezandleni zethu le ncwadi. Kuba sifunda ezibhalweni ukuba akukho mntu ezulwini nasemhlabeni okanye ngaphantsi komhlaba owayefanelekile okanye owayenako nokuyithabatha incwadi nokuyikhangela oku. Okwaze kwavela owayefana nemvana exheliweyo wayithabatha incwadi kuba wayefanelekile. Waze wakhulula amatywina ayo. Sijonge kuye ke kusasa nje ukuba atyhile ezi ziqulatho zibhalwe encwadini ngokuba yincwadi yentlangulo konke okuhlangulweyo kubhalwe kuyo. Sangangafumana indawo yethu kusasa nje kweli xesha siphila kulo kuba oku sikucela egameni likaYesu amen.
Come now and let us return to the Lord. For he hath torn, and he will
izani sibuyele kuYehova kuba ekwengile wosiphilisa uqabele wosibopha.
After 2 days will he
wosiphilisa ubomi kwakuba ntsuku mbini wosiphakamisa ngolwesithathu sidle ubomi phambi kwakhe.
Then shall we know if we follow on to know the Lord. He's going
masikwazi ke masikusukele ukumazi uYehova. Ukuphuma kwakhe kuqinisekile njengokuphuma kwesifingo. Ukuba eze kuthi njengemvula, njengemvula evuthisayo elinyakamisayo ilizwe.
O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee?
Mandikuthina Ephraim, mandikuthina Yuda, uthando lwenu lunjengelifu lomso, lunjengombethe ophela kwakusasa.
Therefore have I hewed them by the prophets. I have slain them by
the word of my mouth, and my judgments are as the morning. For I desire truth.
For I
desire ndinonelele uthando, andinonelele mbingelelo, ndinonelele ukwazi uThixo ngaphezu kwamadini anyukayo. Ke bona bawugqithile umnqophiso njengoAdam, banginiza kum apho. IGiliyadi ngumzi wabasebenzi bobutshinga, uzele imikhondo yegazi.
And as troops of robbers wait for a man,
bunjengokulalelwa kwendoda ngamatutu ubudlelane bababingeleli baze ewe benze amanyala.
I have seen an
endlwini kaIsrayeli ndibone into ebanga amanwele apho Ephraim uyahenyuza uIsrayeli uzenza inqambi.
Also, O Judah,
kananjalo wena Yuda umiselwe uvuno ekubuyiseni kwam ukuthinjwa kwabantu bam. Nkosi Yesu, Kupha koko ngomoya oyingcwele wakho lo mxholo kujoliswe kuwo njengokuba sikhuba ukulindela kuwe egameni likaYesu. Amen.
Now, my subject this morning is recognizing.
Ngoku ingongoma yam kusasa nje kukuqonda umhla wakho nomyalelo wawo. Siyabona ngokujonga kwisifundo secawa epheleleyo njengokuba besithetha sifundisa isidlo samaxilongo.
I want to call to your attention now.
Waye ndifuna ukutsalela umdla wenu ngoku ixesha likaIsrayeli kwiwatchi kaThixo.
We are dealing today upon
Siphethe namhlanje isifundo sesikolo secawe.
That I want you to read.
Endifuna niqaphele niqonde ixesha esiphila kulo. Sesikufutshane ukuba siphele. Njengokuba nibona. Ukuze ke ngenxa yaso nifanele ukuba niyazi kwa iyure nexesha. Nomqondiso nomyalezo ekufanele niwamkele. Ngoku nje ngokuba besiqalile kule cawe iphelileyo.
We've been speaking of
Besithetha ngokuya kushumayela ngamaxilongo. Amaxilongo asixhenxe ukugqibela eBhayibhile. Mna ke ngokwam bendicinga ukuba ayakutyhileka kanye njengamatywina. Kodwa ndiqonde ukuba ekuvulekeni ngakunye koku kubekho into ebalulekileyo eyenzekayo. Kwaye njengokuba besishumayela izigaba ezisixhenxe zebandla. Zaze ngokugqibelela kangako wade umoya oyingcwele ngokwakhe wehla phakathi kwethu wakungqinela wakubeka kumaphephandaba wawuphosa kuso sonke isizwe wawubonakalisa enyangeni esibhakabhakeni wawuqondakalisa kuthi iveki nenyanga ngaphambi kokuba kwenzeke oko kanye ngendlela bekuya kuba yiyo ngokugqibeleleyo apha kulo mnquba wakwenza kwazeka apha ngexesha wathi wakwazisa ngalo enyangeni naselangeni wakwazisa nakwimeko yezizwe ngeli xesha ukwenze kwaziwa njengokuba iinkokeli zaseroma ziye zemka ukuya epalestina kusithiwa kufanele ukuba ngupopu wokuqala ukubuyela ukusukela babanga ukuba upetros wayengupopu ngoku bekumangalisa kakhulu ngoko siyabona phambi kwamatywini asixhenxe ayefihle zonke imfihlelo mna ke ndingayazi into endandiyizoba ebhodini ukwenzela izigaba zebandla ndandingazange uthixo uyazi ngombono nje ndawuzoba ndingazi ukuba uthixo unyaka onenyanga ezintandathu emva koko wayeza kungqinela esibhakabhakeni ngenyanga awathi awungenisa kuwo wonke amaphephandaba esizwe ndandingayazi loo nto ndandingazi ukuba buya kubakho bumnyama ungummangaliso enyangeni obuya kumela esi sigaba selawudike ngoku emaphepheni ufumana kuphela izigaba ezithandathu kungokuba ibandla laselawudike lalenziwe mnyama ngokupheleleyo kwaye ukuba niyaqaphela ukuxhaphazela kwayo komoya njengokuba uthixo akubekayo esibhakabhakeni xa ndandiyibeka apha emhlabeni ndashiya indawana encinane njengokuba nibona ukukhanya okuncinane nje oko kwakungaphambi kanye kokuba abona abanyulwa babe baza kubizwa bemke emhlabeni isizathu sokuba ndiyibeke phaya ndandisenzela isigaba sesixhenxe kodwa uthixo akuyibeka esibhakabhakeni saba mnyama ngokupheleleyo ithetha ukuba mhlawumbi wokugqibela selebiziwe kweso sigaba selawudike asazi kungakho intshumayelo ngaloo nto ngokuqaphela kwakhona phambi kwamatywini asixhenxe nto leyo benikenafifi lokuba ilolo hlobo apha emnqubeni wathetha ngayo waze wandithumela ethusan earizona enixelela nonke ukuba kuyakwenzeka ntoni na kwaye kukho amadoda ahleli akhoyo namhlanje awayelapho ukuba ayibone ukwenzeka kwayo kanye ngale ndlela ixelwe ngayo apha ukuba iyakwenzeka iingelo sezisixhenxe ziyakuza aze ngoko amaphephandaba ayikhupha loo nto nolinda ixesha esizweni siphela isangqa esinqaba sokukhanya sikwimoya epyramid kanye njengokuba bendizobile apha ndanibonisa yenyuka isuka kulaa ndawo ezongelo sizazinikuyo saze sahamba umphakamo weemayile ezingama-3 saze sangama-27 ukuya emacaleni okanye 27 ukuphakama na-3 ukuya emacaleni ndiyalibala ukuba ibiye yiphi na saze sabonwa kuzo zonke ezi zizwe kanye phezulu emantla kwethusan earizona
Right where it happened. Same time.
Kanye apho yenzeka khona ngexesha elinye. Yabona iBhayibhile uThixo akayonto nje oko asikokuthi nje umntu othile azame ukuninyanzela ngento ethile koko kukutyhila kuni eyona ntsingiselo yokomoya yale yure kwaze ke umyalezo olandelayo othe wavula amatyina asixhenxe athe agqibela zonke iimfihlelo ezifihliweyo zebhayibhile imfundiso nayo yonke enye into nto leyo ihlabathi lihlasela ngokurhwada kakhulu kule mihla lihlasela lisithi iphosakele oku okuya apha ngenye imini earizona bechithachitha amakhasethi bezama ukundenza uba ndithethe into ebendingathethi zona khumbula nje umbono malunga nokuzama kwaseearizona ibhayibhile yathi ngekungcono kakhulu ukuba bufakwe ilitye entanyeni yakho enye into ke ukuba nabanina nokuba ngumshumayelo okanye nantoni na ayithandayo oya kususa noko lilinye igama kuyo okanye ongeze igama libe linye kuyo abantu bebeka iyeyabo ingcaciso elizwini njengokuba likhutshiwe bezama ukulenza lithethe into endingakhange ndiyithethe kwaye ingenilo ilizwi eliphuma kum lilizwi lakhe oyakuthi ongeze okanye asuse kwaze ke embonweni lowo sababona aba baprofeti bevuthuza ukuhla njengokuba bendiyicacisele ndiyakholwa kwiicawa eziliqela ezidlulileyo kuya kwenzeka konke ndathihlalani nje nikude kuyo okoko nje ndisayilwa uthixo ke akangeke ayilwe kodwa masiyeke ayithabathi nguye oyikhathalelayo yabona ngoku usaqaphela ukuba kule cawa iphelileyo bekukho ukushumayela iintsuku zesidlo kwaye ke kwakukho isidlo sepentekoste kwaye phakathi kwezidlo zepentekoste nesidlo samaxilongo kwakukho isithuba eside sexesha kwiintsuku ezingamashumi amahlanu kanye phakathi kwepentekoste nesidlo samaxilongo neentsuku ezingamashumi amahlanu pentekoste leyo ithetha amashumi amahlanu kwaye ke yayikukuphakanyisa kwezithungu mhlawumbi ukuhla ulibo lokuqala lwesivuno lwalungeniswa siyabona ke ukuba kwakungumzekelo ngoko ngolibo lokuqala lwesivuno esiphelekileyo umele ulibo lokuqala lukamoya oyingcwele oluya kuthululelwa phezu kwabantu kwaye sifumanisa ngoko ukuba ezo ntsuku zingamashumi amahlanu zamkelwa ziintlanga awathi uthixo wazibiza ezikhuphela ezintlangeni abantu begama lakhe isidlo sepentekoste kwaye besisoloko sihamba kweso sidlo side sepentekoste ngoku eneneni ukusukela kwiintsuku ezo zimashumi mahlanu iya kuba ziisabatha ezisixhenxe iisabatha ezisixhenxe ke zazimele izigaba ezisixhenxe zebandla ezaziza kubizwa ngexesha lesidlo sepentekoste ukuza kubiza abantu ukuza kubiza abantu ezintlangeni babizela igama lakhe ngoku ekupheleni kwezi sabatha zisixhenxe ezikho kwakuza kubakho umhla wokucamagusa owawungamaxilongo amaxilongo asixhenxe ke ayengawo kubiza usuku lwenzila isenzelwa idini okanye ukucamagusha sifumanisa ukuba ngoko uIsrayeli amaxilongo asixhenxe esizele kuphela kuIsrayeli ke ngoko isizathu sokuba ngandivumeli ndishumayele la amaxilongo asixhenxe ndase ndikulungele nokwazisa sendiwalungisile namaholo nayo yonke into okuze ndingene ndishumayele amaxilongo asixhenxe ndaze ndathi kukho into endihlupha kakhulu ngatho saqhubela phambili sisebenza ubhili kunye nathi sonke sizama ukulungisa yonke into malunga nesakhiwo esineendawo zokungenisa impepho silungisela neveki zayo kumaxilongo asixhenxe sineentsuku ezilishumi okanye iintsuku ezisibhozo sineholo enkulu yesikolo kodwa umoya ingcwele akandivumela ukuba ndiyenze ngasizathu sithile ndaze ke ndamangaliswa ukuba kutheni na ndathi ke ndawungena uyakuthandaza ndayixela inkosikazi ndiyangena ndaze ngokunyaniseka okukhulu ndaguqa phambi kothixo ndathandaza waze watyhila kum ukuba loo maxilongo asixhenxe avakaliswa phantsi kwetyina lesithandathu ndabe sendilishumayele ke ngokokomoya yabona isandla sikathixo iyonke loo nto isingisele kuIsrayeli saze ke sayithabatha phantsi kwetyina lesithandathu dinga nonke ndinayo laa nto ukuba yayinjani na intshutshiso yamajuda ixesha leentlanga belilapha kwesidlo sepentekoste amaxilongo aphantsi onke avakaliswa phantsi kwetyina lesithandathu saye siye sayithola kule cawa iphelileyo phantsi kwesidlo samaxilongo ukuba nifuna ukuyifumana nonke ayeza kwenza ntoni ukuxhesha amajuda esuka kuzo zonke iindawo zehlabathi ukubuyela emhlabeni wawo ufanele ukuba ibe lapho ukuvulwa kwamatyuna ke phantsi kwetyuna lesithandathu naphantsi amaxilongo asixhenxe avakaliswa kwityuna lesithandathu. Ngoku umyalezo wesithunywa sesixhenxe ukuvula imfihlakalo yamatywina ibiza abasebenzi beyure yeshumi elinanye bentlanga ukuza kwamkela kwa umvuzo omnye kunalo ufunyenwe ngabasebenzi beyure yokuqala. Yabona, ngoku uYesu wayifundisa wathi kwakukho abantu abaya kuvuna babeqeshiwe. Bathi ke bakwenza njalo ekuseni kakhulu ngentsasa bamkela ixesha ipeni ngemini. Kwaza kwathi ngexala semini enkulu bafika abanye bangena basebenza. Kwaza kwathi ngeyure yeshumi elinanye yure yokugqibela yemini ke leyo bangena abanye baza bamkela uhlobo olunye lomvuzo noluya lwamkelwa ngabeyure yokuqala emini abeyure yokugqibela. Igqibelele kakhulu indlela izithunywa zokuqala zeyure ezazizisa ilizwi nevangeli nenyaniso zangena ngomhla wepentekoste. Kwaze ke emva koko kwasigaba somnyama esasivalela ngaphandle. Kwaze kwathi enzulwini yemini uLuther noWesley nabanye bangena. Ngoko ke kusaya kubakho umyalezo weqala ngokuhlwa khona ukuze kwamkelwe kwalaa nto inye babeyamkele abokuqala. Umyalezo weqala ngokuhlwa ugcinwe kwaphaya ukuyisela emva ukuze ubuyisele kwalaa nto inye kwakhona. Ukhumbule ke laa mbono weveki ephelileyo ngokuba xa umtshakazi esiza kubakho umbonakaliso wangaphambili wakhe uye wavela lo mtshakazi mncinane uthandekayo embonweni. Ndaze ndingacingi ngaloo nto ndihleli nje ndikhangele phandle kwavela umtshakazi ndeva izwi ecaleni kwam lisithi nangumboniso wangaphambili womtshakazi. Waze wadlula kufutshane ndamqaphela indlela abeyiyo ethandeka kakhulu emhle esemtsha ebenyathela nje kakuhle njengokuba enokuba nako ngokuthe chu njengomfazi. Indlela abahamba ngayo ngokunenceba ngokobunenekazi yindlela abehamba ngayo leyo esiza ngapha ngasekunxele kum kweli qala. Waze wemka esiya kutshonela kum ngoko wabuya wabuyela ekunene kwam. Waze wandibonisa ngalinye ibandla njengokuba enyuka iphuma kwizigaba zexesha. Waze indlela ebelingcole ngayo elokugqibela ke ibile libandla lesigaba somhla wokugqibela ebelikhokelwe ligqwirha. Indlela ebebenxibe ngokungenambeko ngayo likhangeleka lingcole kakhulu. Nabo ke bematsha besenzela umjuxuzo we-rock and roll abo bafazi ke bezijula ekujuxuzeni bebambe nje iphepha elingwevu ubuhanahanisi igama ubungwevu buphakathi kobumnyama nobumhlophe bungumbala oqhathayo. Into engwevu ayimhlophe ingemnyama ngumbala oqhathayo. Iphepha ke elikhangeleka lingwevu belibambe apha phambi kwabo benxibe iilokhwe ezimibhinqo ezikhangeleka ngathi lilapho elisefusiwe belibambe apha phambi kwabo ngeliphandle beze ukususela esinqeni ukunyuka bematsha ke besiya okanye kwixesha okanye bejuxuza beqhuba kunye nalo mculo behamba benyuka. Wathi nalo ke ibandla bakhe ke bakudlula kum intliziyo yam yasuka yaphelelwa. Ndacinga uba ngaba into efuna ukusuka kukristu naleya njengomtshakazi kuyo yonke imizamo nezinto umntu aye wazenza ukuzama ukuvelisela uKristu umtshakazi kwaye ibububi kukungcola nyenyukazi elikhangeleka lingcola elibizwe ngoba ngumtshakazi kaKristu. Ndandenzona kukhathazeka kakhulu entliziyweni litela kudlula emva kokuba leza phambi kwaloo ndawo besine kuyo libambe iphepha ngaphambi kwalo lijuxuza lingqisha nakweli qala nakweli qala njengokuba lihamba kanye njengomjuxuzo lo mjuxuzo okhoyo banawo namhlanje lizisebenzisa kwimeko yokuziphatha kakubi njengoba lidlula limatsha. Andinatyala ngenxa yezinto ndithetha kuphela oko ndibonayo uThixo ke ngumgwebi wam. Kodwa elo ke ibilibandla eliphuma emelika. Ngoku njengokuba lidlula nje wonke umvalo ubungenanto oyigqumileyo ngokupheleleyo. Kwaza kwathi ke njengokuba lidlula ndaziva ndiphelelwe ndigula. Kwaza ke ngoko wathi umtshakazi seza kuvela kumboniso wangaphambili kwakhona. Nango ke umtshakazi esiza emva kwalo laa mtshakazi ukhangeleka ngendlela efanayo ubedlule ekuqaleni. yaza inhliziyo yami yaxhuma lukubuyo ukwazi uba kusaya kubakho umtshakazi kwaye uyakwenziwa kwangento enye anxitywa ngento enye kunaleya wayiyo ekuqalekeni uza kubizwa kwaye ndiyazi ukuba yinyaniso leyo ukuba isiyonyaniso leyo ngoko wonke umbono endakhe ndaba nawo ngaphambili ubungeyonyaniso kwaye wonke umntu uyazi uba kukho nento enye wakhe wasixelela yona ngaphandle kwenyaniso yenzeka ngolo hlobo ngoko ke ungakubona ngoko ukungcola kwebandla langoku lizibiza ngokuba libandla njengoba umntu othile wathi ngenye imini umzalwana uRadel umzalwana wam othandekayo ume phawo yame ngodonga phaa ngoku wathi ulibona njengesimungunye esikumthi wediliya sasiyixoxa ke sisegumbini ngenye imini waze umzana uRadel wahlupheka kakhulu zimeko zexesha nendlela yokuziva komoya emabandleni namhlanje indlela yokuthe kwaqala ngayo ukuhla abalungiseleli bevela kwiindawo zonke kubuzwa apha phandle kubuzwa kwenzeke ntoni umzana uBrenham kwenzeke ntoni o nkosi umzana uRadel wandibuza umbuzo ingabo baphila ngumoya kasatana okanye kwenzeke ntoni ndathi hayi isimungunye esilisebe siphila ngamandla omdiliya yaphila ngenxa yesiqhamo esinencini ilamuni iyakuphula kumthi weorenji kodwa ingeke ivelise iorenji nangona iphila ngobomi bazo nebandla ke elibizwa njalo lilisebe nje elikhonyezelelweyo liphila phantsi kwegama lonqulo phantsi kwegama lebandla ukatolika nobuprotestanti ngamasebe nje atsala esusa kumandla omdiliya nangoko ke avelisa isiphamo sento ayiyo ngenxa yokuba ebengaguqukanga bebengekho kunyulo lokwangaphambili lwecebo lakuqala likathixo naso isizathu esibangela ukuba baphike ilizwi baze bavelise ezinye iintlobo zeziqhamo umthi ongowokwenene ezingqantini zawo wawunyulo kwangaphambili khona ukuze uvelise iorenji umthi weorenji uyesu wathi mna ndingumdiliya nina ke ndingamasebe kodwa ukuba lo mthi uthe wavelisa elinye isebe liyakuvelisa eso siqhamo sawo sakuqala kwaye kufanele ukuba kubekho ukubuyiswa kwezi zinto kanye ekupheleni komdiliya kuya kubakho kuya kufika ukubuyiselwa ukukhanya okuhlwa kuze kuyokukhanyisa kuyenze ilunge kodwa kuya kuvela kumdiliya hayi kumahlelo aqonyezelelweyo kuwo kwakwa kwimveliso yokuqala elizwi kuya kufika ngexala ngokuhlwa kwaye kuya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa ukukhanya obuvuthisayo niyayibona indlela engokwesibhalo ngayo yimini engayokubizwa ngokuba imini okanye ubusuku isiqhamo asinakuvuthwa ngaphandle kokuba ilanga lisivuthiswe awukhathazeki nokuba ushumayela kangakanani na nokuba wenza ntoni na asingeke sivuthwe asingeke sibonakalaliswe asingeke silinelwe kuphela kungaye lowo wathi mnandi lukhanyiselo lwehlabathi ilizwi ngoko kufanele ukuba kuvele amandla umoya oyingcwele ngokwakhe ukuze avuthiswe okanye angqinele okanye aqondakalise okanye ukwenza kubonakalaliswe okwakuxelwa ngaphambili ukuba kuya kwenzeka ngalo mhla ukukhanya kwangokuhlwa kuya kuvelisa loo nto elinjani lona ixesha umtshakazi wadlula ekwindawo enye nale wayekuyo ngoku wayesekuqalekeni kodwa ndandimjongile ephuma kwisingqi ndazama ukumbuyise ngoku kuninzi okunokuthethwa malunga nezi zinto zomhla esiphila kuwo ngoku uhoseya wathi kwisahluko sesithandathu vesi yokuqala buyelani kuyehova khumbula wathi bayakuchithachithwa baze bachithachithwa wathi bayakubuyela kuyehova emva kokuba bechithachithiwe uyakuthi uyakubabopha ukubuyiswa bayakuchithachithwa okwesibini bakrazulwa bamfanyekiswa kwenzeka kanye loo nto uyakusiphilisa asibophe njengohezekile isahlosimanathathu anesixhenxe amathambo omileyo intili izele ngamathambo omileyo uhezekile wayibona nokubuyiswa kwabo kwakhona ngoko ke qaphela uhoseya wathi kwakuba ntsuku mbini kwakuba ntsuku mbini uya kubabuyisa uya kusamkela asinike asivuselele Ngoku ukuvuselela akuthethi uvuko. Ukuvuselela apha kuligama elinye elisetyenziswa kuyo yonke enye indawo. Ndiye ndalikhangela kuthetha imvuselelo. Uya kusivuselela kwakuba ntsuku mbini. Loo nto iyakwenzeka ngosuku lwesithathu. Uya kusivuselela kwakhona emva kokuba isichithachithile wasifamekisa wasikrazula. Uyazi amaJuda afanyeliselwa eso sizathu sokuba sibe nokubona thina. Bakrazulwa phakathi bachithachithwa njengesizwe. Aze bamana uMesiya wabo khona ukuze simamkele uMesiya. Ukuze kubekho abantu ababizwayo bephuma ezintlangeni ngenxa yegama lakhe. Ngoku indoda yeza asuke umfazi athabathe igama layo. Ezi ntlanga zifanyekisiweyo zingenakulibona igama inkosi uYesu Kristu elibhaptizweni. Kubike kakhulu kodwa kufanele ukuba kube njalo. AmaJuda akazange abe nakukubona uMesiya wawo. Niye kuphela unokubona oko. Lowo wanyulwa kwangaphambili enyulelwa ukuba akubone. Kungenjalo unawukuze uyibone. AmaJuda azange abe nakubona kwa nguMesiya wawo. Kwaye nangona izifundiswa nezifundisa zakwalizwi amadoda imfundo enkulu eyazekayo efunda le Bhayibhile inye uyifundayo ngoko emva kokuba yenziwe yazeka kuthi siyibona ngokucacileyo ukuba yayingumesiya lowa. Kodwa babengenakuyibona. Abanakuyibona nanamhlanje. Baprofete njengabaya kuba bemfanyekisiwe nabo. Ibandla namhlanje liprofete ukuba liyakufanyekiswa liwale umyalelo waqala ngokuhlwa. Isithilo sahluke sithathu sato ulusizana uludwayinge. Qaphela imeko yomtshakazi ngomunye busuku okanye ibandla lize liyifama libe lingayazi loo nto. Nkosi Yesu yiba nenceba kuthi. IBhayibhile yathi yakubaze bendingayiboni loo nto kwade kwangoku. Ibandla selothike lalize kwaza kwathi ekuveleni kwalo ngoba uya busuku lalize bendingayiqapheli loo nto baye bengazi. Oh, indlela enombulelo ngayo. Oh, akumangalisi. Sinombulelo kakhulu. Ndiva ukuba sinombulelo ngokwaneleyo zizinto uThixo athe wasenzela kwenza ukuba sizazi. Ukubaze umbono ke wandibonisa ukuba lalize laye lingayazi loo nto limfanyekisiwe njengokuba uIsrayeli wayemfanyekisiwe ukuze intlanga zibe nokungena. Ngoko intlanga zifanyekisiwe ukuze umtshakazi abe nokukhulu noIsrayeli abe nokwamkela isidlo samaxilongo. Igqibelele olo hlobo. Kwakuba ntsuku mbini uya kusivuselela okanye asinike imvuselelo esihlanganisa amaYuda ethetha kula maxilongo ngoku. Kwaye uya kwenza njalo size siphile ebusweni bakhe okanye sibe nobomi obunaphakade. Yabona, siya kwasebusweni bakhe. IBhayibhile yathi apha kuHoseya yathi kwaye siyakuphila ebusweni bakhe ubomi sibe nobomi ebusweni bakhe. Ubomi obabakhe obo ubomi obunaphakade sibe nobomi ebusweni bakhe. Elo liphila iziyolweni lifile ngoku liphilayo. Ngoko sithembisa ukuba uIsrayeli kuyakuba nobomi ebusweni bakhe. Ebefile ngokupheleleyo kwizizathu nakwisidlo sePentecosta. Ngoku qaphela kakuhle uze emva kweentsuku ezimbini. Ngoku oko akuthethi iintsuku zama24 eeyure ezimbini kuba yenzeka loo nto yenzeka kudala phaya kumakhulu amaninzi eminyaka eyadlulayo.
Now, you know how long it's been since that time? It's been 2,700 years since that. Because in Hosea here, it's B.C. 780.
Yabona, sekuyinto ephanga phezu kwamashumi amabini anesixhenxe amakhulu eminyaka eyadlulayo. Wathi, emva kweentsuku ezimbini ngosuku lwesithathu, iya kusivuselela kwakhona asinike ubomi phambi kwakhe. Nalo ke ixilongo lakho lingena. Yile yure siphila kuyo ke leyo. Lo mhla siphila kuwo. Ngoku babechithachithiwe. Bamfanyekiswa, bahlanganiswa. Ngoku bengene kakhulu kumhla wesithathu. Uyayibona? Babechithachithiwe. Ukususwa ePalestina kwihlabathi liphela. Bamfanyekiswa ukuze bamale uMesiya. Ngoku ke bahlanganiselwa kumhlaba wabo elungele amaxilongo ukuze bayiqonde intlawulelo njengoko yatshoyo iBhayibhile bayakuyamkela bamfumane namanxeba ezikhonkwane emva kokuba ibandla lithathiwe baze bathi wawafumana phi na la manxeba wathi endlwini yabazizihlobo zam baze wathi bayakuzahlula usapho ngalunye baze bakhale balile iintsuku njengosapho lulahlekelwe ngunyana wabo khumbula ukuba isihlo samaxilongo sasiya kwenza loo nto ukulila ukuzila ngenxa yedini elibuleweyo kwaye babelalile basemhlabeni wabo babechithachithiwe bemfanyekisiwe ke ngoku bahlanganisile yonke ke loo nto yayiphantsi kwetywina lesithandathu amaxilongo abo asixhenxe avakaliselwe ukubahlanganisa ixilongo lesithandathu eliya lesixhenxe lela xilongo likhulu njengoko besivile kuqala iphelileyo ixilongo lesithandathu lavakala phantsi kwetywina lesithandathu kanye njengoba ityina lesixhenxe lethu lalivulwa yonke into ngexesha elinye kuphela ngawawo avakaliswa kunye apho besisoloko sikhona amawaka amabini eminyaka kwisihlo sepentekosta ngoku ngama-20 anesixhenxe amakhulu eminyaka ukusukela kwelo xesha wathi ngosuku lwesithathu
We'll be gathered again.
Siyakuhlanganiswa kwakhona.
After 2 days.
Emva kwentsuku ezimbini ngosuku lesithathu uyakuhlanganisa kwakhona.
And receive life in his sight.
Samkela ubomi ebusweni bakhe.
Do you see the promise?
Niyasibona isithembiso. Leyure ibhalwe ludongeni ngokugqibeleleyo.
We see where we are.
Siyabona kuba siphila phina. Ngoku basemhlabeni wabo. Belinde isidlo samaxilongo.
Are the recognizing of the atonement?
Okanye ukuqondwa kwenhlawulelo.
And to wait for the coming.
Nokulindela ukubuya, nokuzilela okwakwaliwa kwexesha lokuqala apho bayala khona, asemhlabeni wabo ngenxa yoko.
Waiting. What are they all?
Balindile. Batheni bonke yonke into ibekwe ngendawo yayo.
As a minister of the gospel, I can't see.
Njengomlungiselelo wevangeli, andiboni nanye into eseleyo. Koko kuhamba kumtshakazi.
And the bride has to be taken away.
Why umtshakazi fanele kubathathwe emke phambi kokuba babe noyiqonda into eyenzekayo.
They were bound.
Babe botshiwe bachithachithwa. Sithetha ukuthi babe chithachithiwe bamfanyekiswa. Ngoke bahlanganisiwe.
What's left?
Intoni eseleyo. Uba umtshakazi athatyathwa ahambe emke. Ulindele ukumka komtshakazi ukuze abaprofeti babo besityhile sasoshumelinanye bayakuba nokubabizela isidlo samaxilongo ukubenza ukuba baqonde into abayenzayo khumbula kanye phakathi kwaloo matywina kwavela itywina lesithandathu kwaze kwakho ikhulu enama44 lamawaka elanyulwa labizwa kwaye phakathi kwelesithandathu nelesixhenxe ixilongo isityhilelo ishumelinanye siyavela
Right there exactly.
Kanye apho singamane netywina lesithandathu. Ukwenzela ntoni? Sasesokwenza ntoni? Oko ke kwakukuze kuziswe amangqina amabini, uMoses noEliya, abaprofeti abo amaYuda akholelwa kuphela kubaprofeti bawo.
And they'll come forth with the sign.
Bayakuvela ke benomqondiso abaprofeti.
And their work will be that.
Umsebenzi wabo ke uyakuba ngomprofeti kuba benza kanye.
Showing one thing.
Bebonisa into enye. Ukuba umntu xa usifa nokuba into na uyiyo xa ushiya ihlabathi isimo sakho asitshintshi ukuba ulixoki ngoku uya kuba lixoki naphaya uba unentloko ebuhlungu apho uya kuba nentloko ebuhlungu naphaya ukuba ngumthandabuzi apho uya kuba ngumthandabuzi naphaya madoda nani bafazi lixeke lokuba nizisukumise nizihlolisise nibone ukuba simiphi na kuba ukufa akukuguquli baneminyaka engamawaka amabini bemkayo uMoses unokuba unamakhulu angama25 eminyaka uEliya yena okoko kusondele kumakhulu angama25 eminyaka uEliya wemkayo noMoses wemkayo naku ke bebuya besenasa simosinye asenza kwalaa nto inye ukufa kwenza into emntwini koko kutshintsha nje indawo yokuhlala yakhe akusitshintshi isimo sakho akulutshintshi ukholo lwakho akutshintshi into kuwe koko indawo nje yakho yokuhlala ngoba nokuba siloluphina uhlobo isimo sakho kusasa nje ukuba ngumthandabuzi welizwi likaThixo uya kuba ngumthandabuzi nangaphaya andikhathali noba ungcwele kangakanani na uphila njani na akunako ukutshintsha nakancinane ukufa utshintsha nje indawo yakho yokuhlala waye ukuba kunakulamkela lonke ilizwi likaThixo ngendlela elibhalwe ngayo awunakuze wenze njalo naphaya ngoko musa ukuzihlupha awusayi kuba phaya ufuneka ulamkele ngenzaliseko yalo emandleni okungqinela kwalo nokutyhilwa kwento eliyiyo ngoko uba yinxenye yabo ilizwi lakhe ayakuluvusa kuphela njengoba wenzayo ngelizwi lakhe ngentsasa yokuqala epasini ilizwi lakhe kuphela elaphumayo nabo bafa eselizwini lakhe bekholwa lilizwi lakhe waza walingqinela ilizwi lakhe qaphela ngoku kwakho amakhulu angama27 eminyaka eyadlulayo qaphela babechithachithiwe bemfanyekisiwe ngoku ke sebehlanganisiwe ngoku into elandelayo kukuba baya kwamkela ubomi neentlanga ke zibiziwe zakhutshwa umtshakazi sele elungile uxwilo lusondele ingaba siyakuqonda oko siyakukholelwa ngenene ingaba libali nje elibalisiweyo ingaba intsomi kuthi ingaba into evakala inene ingaba into thina apha phandle esinokuyikholelwa okanye ingaba into elapha kuthi eyinxalenye yethu ebubomi ngokugqithileyo kuthi ingaba siyivela ngaluphi uhlobo kusasa nje kulo mnquba khumbula iya kuba ngumhlambi omncinanana oya kuyamkela ngoku emhlabeni wabo balinde amaxilongo ngoku balinde ukuhamba kwabo umtshakazi ukuze isityhilelo sasilosumenanye sibe nokuzaliseka isigaba sebandla siphelile amatywini sele evuliwe ebonisa oko bakushiyelelayo kwisigaba sebandla nomyalezo sele unikezelwe usrayeli nguye oseqongeni halleluya elungele isidlo samaxilongo oh nina madoda akumanye amazwe eniyakuthi niveli khasethi awunakuvuka mzalwana wam mhlawumbi ibe iya kumfamekisa ingaba mhlawumbi uyakulilahla ukubize oku ngokuba sisiprofeto sobuxoki ngeli thuba kungqinelwe phambi kwakho lihlabathi lixesha ngabantu nangumoya oyingcwele owalibhalayo lingqinelwe kokubini ngokwendalo ngokomoya nangokubonakalayo yonke into awayithethayo izalisekile yaqonda kaliswa uisraeli usemhlabeni wakhe wabaqhuba ebangenisa phaya wabatyhala ebangenisa phaya ngokwezimvu iingcuka zalandela emva kwakhe zamleqa zayakumfaka kwindawo engenangozi emhlabeni wakhe nikhumbule uisraeli wayethengiswe kuphela ukusikelelwa ngethuba esemhlabeni wakhe uthixo akakhe amsikelele uisraeli ngaphandle komhlaba wakhe uabraham waphuma kumhlaba wakho wabo wakhalinyelwa nabanawushiya umhlaba uyakhalinyelwa uthixo nomsikelela kuphela uisraeli xa ehlele emhlabeni wakhe ngoku ke ulapho esi sizwe nebandla libiziwe ulindele kuphela nje uxilo lomtshakazi ubakhutshwe amatywini avuliwe sityhilelwe siyayibona into abayishiyelelayo nina basafuna ukuxoxa nokuxambula ngembewu yenyoka nobhaptizo lwamanzi nezinye nimfanyekisiwe nibe ningayazi loo nto uthixo eliphakathi unimfanekisile kuloo nto waye nina nikwazi oko akumangalisi ukuba ndibe nexesha elingaka kule ntsasa ndisilwa kwezo ncinezelo ngoko abaprofeti babo banokutyhilwa kulo mhla wokugqibela abanako ukwenza kumaxilongo esidlo samaxilongo wathi ngomlomo kahoseya ndiqwengile ngoku ukhangela uisraeli owathetha naye ndiqwengile ngamanye amazwi ndixabele ndibaxabele ngabaprofeti yindlela abenza ngayo abantu bakhe leyo uthixo wabaxabela ebasusa kuzo zonke izizwe ngantoni ngexhala lakhe elintlangothi mbini ilizwi lakhe wabaxabela isizwe sakhe esikhupha ezizweni wasixabela isizwe sakhe esikhupha ezizweni ngabaprofeti ilizwi lakhe elingqinelweyo ngokunjalo umxabele umtshakazi wakhe emkhupha kumahlela ngelizwi lakhe elathenjiswa ngumalaki sahluko sesine umhla wokugqibela wamxabela wavela umtshakazi wakhe wamqwenga emswako wonke amanye amabantu waqwenga kwavela umtshakazi wakhe waxabela kwaphuma abaprofeti bakhe abo ngabaprofeti bakhe ke abanelizwi exabela uisraeli zahluleni nina kwabanye aba khangela xa babefuna ukwenza njengoba abanye besenza baya kumprofeti usamuel wathi yena ndakhe ndathatha imali yenu na ndakhe ndathetha into kune egama likayehova yaza yenzeka bathi bona hayi injalo loo nto kodwa nangoko sisamfuna ukumkani Ilo ndlela ke yenze ngayo amabandla. Oh siyakholwa alilizwe lilungile kodwa uyazi bathi kufanele basenze oku. And katalo bathini na? Ilizwe elinyanisileyo. Elindile ubaxabele baphuma ngabaprofeti. Kuxesha nini mzalwana?
What time is it, minister?
Kuxesha nini mfundisi? Uyalibona ixesha lemini nomkhonso ophila phantsi kwawo? Ingaba uyayiqonda? Uyayibona? Kwindawo yonke ngoku akukho mvuselelo. Wonke umntu uyakhalaza, abefundisi bayalila. Bendifunda kwiphephandaba elibalulekileyo elifikayo apha ebandleni. Iphepha elilunge kakhulu kwaye ndiyamazi umhleli walo, ndiyabazi abantu abo. Baye bangabantu abanobuthixo abalunge kakhulu, umzala nodade umoko. The Herald of His Coming. Elinye lawona maphepha alungileyo asentsimini, the Herald of His Coming. Kodwa phantsi abashicileli nantoni na ngaphandle kokuba ibe zila thandaza uvalisa ixilongo ukufumana bangapha abalifundayo. Niyazi nilibona lonke ixesha. Zila thandaza yiloo nto kuphela oyivayo. Zila thandaza, siyakuba nokuvela nokukhulu kwanamhlanje. Kukho into enkulu eza kwenzeka nonke. Thandazani, asikaphelwa lixesha kangako. Niyenzela ntoni loo nto? Bafuna ukuvuseleleka okukhulu. Bayalila bekholwa ukuba kuya kubakho ukuvuseleleka. Bangabantu abalungileyo. Kutheni le nto kunjalo? Benze ntoni? Abakuqondanga ukuvuselelwa komtshakazi. Yabona? Ngokuba ngamaKristu bayakuva ukuxhuzula kweyure. Koko abakuqondanga oko besekwenziwe. Yiloo nto ebenza ukuba bazive ngolwa hlobo. Bayazi uba kukho into ethile emele ukwenzeka. Koko uyabona, bakukhangela ukuba loo nto yenzeke kude phaa kwixesha elizayo. Ngeli thuba seliyenzekile kanye ecaleni kwenu. Yinto enye ke leyo nale bayenza ngemihla yakudala. Babekholwa kumesiya ozayo, babekholwa ukuba uyabakhona uzakuzayo. Kodwa oko wakulapha kanye phezu kwabo baze abakwazi. Abazange bakuqonde. Babekholwa ukuba uyabakhona uzakuzayo oya kwandulela umesiya. Basuka bamnqumla intloko, bambulala umesiya wabo. Ngenxa yokuba kwakuprofethiwe kwathiwa bayamfanyekiswa. UHoseya watsho kwaye lo moya wathetha kuHoseya wathetha ngoYohane wathi ibandla ngemihla yokugqibela liyakubaze libe yimfama lize limkhuphele ngaphandle kwebandla. Basilele kuzibone nezo ziprofeto zizaliseka kodwa ngenxa yokuba bephakathi apho bayaqonda ukuba kukho into emele ukukwenzeka. Koko nje abayifumani, abayiqondi kanye njengamaJuda ixesha lakudala. Ilawodike emfanyekisiweyo obutyebi imfundo yelizwi belikhohlakelele ibandla, belikhohlakele ngokubhekiselele kumyalezo. Khangela indlela wayemkhohlakelele ngayo uYohane la amaJuda. Khangela indlela babemkhohlakelele ngayo uYesu. Ngeli thuba wayengulowo kanye babebanga ukuba babelindele yena. Ndiyakholwa ukuba sigqajukelwe yifuse. Ndiyakholwa ukuba inokuba sicimile sicile mazwi. Ayenzanga njalo? Kulungile. Babewukhohlakalele umyalezo. Into eyenzekayo kukho amandla obushushu amaninzi. Mntu ngamnye kuni sisikhuphi sobushushu. Akho ndlela nje yokuba lingagcineka ibandla likwimoya yiyo phantsi kwala maxesha kuba niyabona. Mntu ngamnye kuni ungama-98 eBTU ngokuqhelekileyo kwaye ke anihlelanga nje apho ngolo hlobo. Nikhupha ubushushu njalo. Kukho umoya owaneleyo onokwenza le ndawo ikhenkcezeke apho. Kodwa ngenxa yesikhuphi ubushushu esiqhubekayo ni awunakuyenza loo nto. Qaphela ekohlakele. Kodwa ngoku njengamayuda akudala bamfanyekisiwe aselawudike. Baze alusizana baludwayinge babe bengayazi loo nto. Umhla wobutyebi neemfundiso ezinkulu zelizwi, imfundo enkulu. Ngoku ke basuke bakukhohlakala ngokubhekiselele kumyalezo. Abafuni into yakwenza nawo. Kanye njengoba kwakunjalo ngemihla kaYesu waseNazareth xa wayesemhlabeni. Isizathu sokuba abantu bomhla kanowa bangangeni enqanaweni kungokuba abazange bawuqonde umyalezo kwakunye nomthunywa. Naso kuphela isizathu esenza ukuba batshabalale. Kungokuba abazange bayiqonde iyure ababephila kuyo. Abazange bamqonde uThixo ukuba uya kusohlwaya isono njengoba wayethembisile ukuba uya kwenza. Wayeza kubatshabalalisa abantu abasuse ebusweni bomhlaba. Wayeyiprofetile, wayenyanisile ke, kwaye unyanisile ke namhlanje kanye njengoba wayenyanisile ngoko. Kodwa abantu endaweni yokuba babekwicala likanowa wasuka balelwa kubeni uyindoda ayinqwabalala babengamkholwa lokuba ungumprofethi. Uyazi uYesu yena ngokwakhe wasixela indlela abanyelisa ngayo ngemihlaka Noa, behlekisa ngaye, bembiza ngoba ungumpaxi wezinto yonke enye into. Kodwa abazange bayiqonde iyure yabo, abazange bawuqonde umhla wabo, abazange bawuqonde umqondisi, abazange bawuqonde umyalelo, abazange bamqonde umthunywa. Koko bamkhupha phakathi kwabo bamhleka. UYesu wathi njengokuba kwaye kuhlenge imihlaka Noa noIsrayeli ke simhlabeni wakhe, yonke into imile ngoku nomyalezo uhamba ngokugqibelele ungena. Siphila kophi umhla, mzalwana? Siphi? Babengawazi umhla, babengazi naso isizathu sokuba bawuphose, kungoba babengawuqondi. Babefana nomhla kanye banendawo yokufana nabantu banamhlanje, bemfanyekisiwe kuqonda izinto ngenzululwazi, ziinkqubo zemfundo, ngamaziko emfundo yezakwalizwi nezinto ezazibamfanekisa ngaloo mhla. Kwenzeka into enye naleyo namhlanje, ibamfanekisile kwakhona. Kwaye kwakhona ubulula bomyalezo nomthunywa. Unowa wayengengomntu wanzululwazi, wayengeyondoda efundileyo, wayengumlimi olihlwempu ethobekile enomyalezo olula. Wawulula kakhulu kwimfundo yabo ephakamileyo. Kunjalo nanamhlanje uThixo usoloko yenza ibe lula ukuze afumane abantu abaya kuthembela kuye. Wahlukile, wahlukile umyalezo, kodwa isenguThixo omnye. Ngoku ndifuna ukuba niwukholelwe, niqonde ukuba uThixo uthethile. UYesu wathi bamphoxa umprofeti wakhe uNowa, waye njengokuba babephoxisa ngalo mhla bayakwenza njalo kwakhona ekubuyeni kwakhe, bayakwenza kwainto enye. Naso isizathu sokuba uFaro arhaxe emkelwane, akazange uqonde umhla wakhe, akazange ayiqonde into eyayiqhubeka. Wasuka wathabatheka zizinto ayekwazi ukuzenza zesigaba senzululwazi sakhe, ukwakha izixeko ngabasebenzi abangamakhoboka. Wayexakeke kakhulu ukuba abe nokuliqonda ithuba awayenalo. Wazomala umprofeti mthunywa kaThixo amkhuphela intlango, akazange awuqonde. Naso isizathu esenza ukuba izo zinto zihambe ngendlela ezihamba ngayo, akazange awuqonde. Ukuba nje wayenokuqonda ilizwi lesithembiso likaThixo kwabo bantu, ukuba amabandla namhlanje angakuqonda nje, ukuba amabandla angaliqonda nje ilizwi likaThixo elenza esi sithembiso sale yure ebantwini, awanakutshabalala. Ukuba iMelika ingawuqonda nje umgaqo eyathi yawuzoba, ibingayi kuyithanda into yokukhupha iiBhayibhile ezikolweni, ilisuse igama likaThixo kwiingqekembe zemali nokubhambathisa umbuso ophantsi koThixo. Kodwa ke ayiqondi. Ngoba imfama ize ayiliqondi igazi labo bafana bathandekayo bafa emathafeni ngenxa yelilungelo, balityelwe baluthule. Kodwa ukholo ukhumbulayo igazi labaprofethi, ukuba kwathabatha ntoni na ukuzisa kwevangeli kuthi namhlanje, indlela amawakawaka adliwa zingonyama ngayo, adlula imihadini, asarhwa phakathi, atshiswa, abethelelwa. UThixo uyayiqonda loo nto. Ibandla libalibele abaprofeti balo, abasabafuni nganto kwakhona, babanga oko. Kodwa uThixo uyazi ukuba uya kuba nabo, uyabaqwenga abantu bakhe ngelizwi lakhe. Kodwa indlela endala kakhulu leyo kubo kulo mhla, abayiqondi. Naso isizathu sokuba babe kule meko bakuyo, naso isizathu sokuba babeze babezintsizana, babezimfama, babeludwayengi, babe bengayazi loo nto. Kungokuba abayiqondi iyure esiphila kuyo, abayiqapheli. UMoses wawuqonda umhla wakhe nobizo lwakhe, akubona isithembiso selizwi likaThixo lalo mhla lingqinelwe. Wazi ngoko waqonda ukuba wayeyintoni na nokuba wayeza kwenza ntoni na elizwi elithenjisiweyo. Ngoko akazange oyike into ayithethwa nangubani na, akazange abe nantloni ngumyalezo wakhe. Nangona wonke umpriste nayo yonke uFaro yonke into lonke igunya lalingavumelani naye, kodwa waqonda akubona okwakukhanya lantsika yomlilo indanda kwelatyholo. yasiyathetha naye ilizwi elalitshentshisiwe lalo mini yathi ndikubizile ukuba ulenze akazange azoyike izoyikiso zokumkani wehla esiya kubakhupha abantu ebasaya emfudukweni njengoba ilizwi likathixo lalithembisile ebona ukuba isithembiso singqinelwe wenza abantu babalungele imfuduko nini akubona ukuba isithembiso sikathixo singqinelwe khumbula wayebaleka enemfundo yakhe ezakwalizwi wayebaleka enoqeqesho lwakhe kodwa wathi akulibona ilizwi likathixo libonakala lisiwe walibona lingqinelwe ndinguye endinguye ngoko akazange akhathale noba ngubani na othini na akazange ayoyike into eyeza kwenziwa ngufaro ngaye akazange ayoyike nantoni eye iza kwenziwa ngabanye woyika kuphela uthixo ukuba mhlawumbi usenongamqondi uthixo okanye kuba ngandlela ithile usenongamqondi uthixo akazange aboyike abantu nento abaya kuyithetha okanye abaya kuyenza woyika uthixo kuphela emva kokuba eliqondile ukuba yayililizwi likathixo wayengayiqondi indlela indoda enjengaye ayinokuthunywa ngayo phaa ezantsi kodwa wathi akuqonda ngelizwi elingqinelweyo eyona nto kwakuyiyo ngoko ke akazange ayoyike imithetho kakumkani ukuba nje ubunokuyiqonda ukuba thina namhlanje besinokuliqonda moses wakuqonda akubona ilizwi elingqinelweyo wabona ukungqinelwa kusenziwa wayesele elungele imfuduko yabantu uyobi akazange aqonde ukuba yayinguthixo okoko nje usathana wayenokwenza ukuba ukholwe ukuba ezi zilingwana zincinane udibana nazo nguthixo ekohlwaya yayinguthixo ezama ukumbonisa into uyobi akazange ayiqonde loo nto wade wabona umbono njengomoses wathi umoses akubona umbono intsika yomlilo isetyholweni wawungqinelwe wathi ke uyobi umbuzo wakhe ukuba umntu uyafa unokubuya aphile kwakhona na ndibona umthi usifa uyaphila kwakhona ndibona intyatyambo isifa ibuye iphile kwakhona yayingumbuzo wakhe lowo ukuba umntu elithulini aphuma umoya aphele oonyana bakhe bayafika bezombhambazela aze yena angayazi loo nto o ukuba unokundifika engcwabeni uthi umsindo wakho udlule wayengayiqondi indlela ethi ngayo intyatyambo ife ibuye iphile kwakhona nendlela elithi ngayo igqabi ivuhluke emthini liwe phantsi lilale emhlabeni lize libuye kwakhona entwasahlobo wathi umntu uyenqenga aze ayephi ndiyakholwa kuthixo kodwa kwenzeka ntoni ke emntwini kodwa ngenye imini waqalisa umbane kulenyeza zaqala indudumo ukuphuma umoya wehla phezu komprofeti wazabona ukuzakwendoda enokubeka isandla sayo phezu komntu onesono aze uthixo ngcwele avule indlela waze ke ngoko wakhwazwa ndiyazi uba mhlawuleli wam uhleli nokuba impethu zingawutshabalalisa lo mzimba kodwa ndisenyameni yam ndiyakumbona uthixo waluqonda into oluyiyo uvuko ubhileham akazange ayiqonde ingelosi lathi iesile lathetha ngelwimi ubhileham akazange aqonde ukuba ingelosi yayineendleleni yakhe umshumayeli omfanyekisiweyo wayengena kumqonda uthixo emiyendleleni ezama kumnqanda ukuba angasithengisi isipho sakhe ngemali laze lathi lakuthetha yesile ngezwi lomntu waze ubhileham waqonda ukuba yayiingelosi imiyendleleni yakhe izama kumalela ukuba enze oko wayekwenza o mahlelo ndini amfanyekisiweyo ukuba uthixo unokusebenzisa iesile elisisimumu ukuba lithethe ngolwimi elingalwaziyo ukutyila umlungiseleli ukuba uphumile endleleni akanako ukusebenzisa umntu ukwenza kwayinto enye bantu ndini bamfanyekisiweyo ukuba wahambe wayenako ukuqonda ngomhla wakhe nowayengazange wamgxeka umprofeti umikhaya enelizwi likathixo elalithenjisiwe kuye njethuba wahambe wayeme phaya ngalaa mini yena noyehoshafati nangethiwa babe nabaprofeta bamakhulamane bephaya beprofeta besithi nyuka yonke into ilungile hambi uphila esonweni usenzele ihlelo elikhulu singabantu abakhulu silungiselo lolukhulu sithi aba sinamakhulu amane abaprista abaqekeshiweyo okanye abaprofeti sinamakhulu amane aqekeshiweyo elizwini nakwimfundo yezakwalizwi sazi yonke into ngako ngoku ke oko kwaqondakalisa ukuba babengazinto konke ngako le ndoda babeyibisa ngoba ngumntu ophambeneyo kwisizukulwane esiphambi kwabo ueliya umprofeti wenyaniso kathixo wayeprofetile utsho uyehova izinja ziyakulidla igazi lakho ahabi kodwa abo bapriste abaprofeta benziwe ngabantu bacinga ukuba beyilungise yonke into kakuhle bathi bawu Abraham okanye bawu Ahabi nyuka inkosi nawe unaso isibhalo ngokuba uThixo unika uIsrayeli umhlaba ngokaIsrayeli nyuka inkosi inawe
oh
Bethu kodwa uyazi uYehoshafati wayengazange asihlanganise esoneni njengoba wayenzile uAhabi wazibona ngendlela eyahlukileyo kancinane izinto wathi akukho umbi na wathi yena sinaye omnye apha kodwa ndimthiyile yabona wayesenza ntoni uThixo ebaxabela abantu bakhe ngomprofeti wakhe kwakhona akenzi nanye into ngaphandle kokundigxeka lonke ixesha waye uyazi uba ndiyindoda ebalulekileyo ngendingenalo eli ziko lemfundo apha ezantsi uba bendingelo kholo alibalulekileyo ndinamadoda aqeqeshwe mpela wahlalise phayeni encwadi ebhayibhile nayo yonke enye into bafundise oku waye ndiyazi uba bangamadoda abalulekileyo kodwa uba uAhabi wayenokuqonda kuphela ukuba wayengubana loo mfo lo mfo wayekhangeleke lusizana olunana olugadalala unyana kaImla emi apho emxelela itsho inkosi ye wayengazange ayenze loo mposiso imbi wayenzayo kodwa ke wamgxeka umkhaya akazange bantu siqondeni isigaba eniphila kuso khangelani uba kwenzeka ntoni na khangelani into ethenjisiweyo uqondeni umhla eniphila kuwo
if the church denomination today could only recognize
ukuba ibandla lehlelo namhlanje belinokuqonda kuphela ukuba kutheni na begxekwa nje namalungu abo esaba kubo kanye njengoba uIsrayeli ophumayo iyiputa ukuba amahlelo ngayeka nje ukugxeka loo makhasethi awaphulaphule nawe mshumayeli uphulaphule eli khasethi phulaphula ukuba kunokuyiqonda nje iyure ophila kuyo ukuba kunokuqonda nje umqondiso wexesha
you'd see while the people were
ungabona bakuthena abantu bebaleka nje bemkakula amahlelo
the spirit of the lord calling
umoya wenkosi uyabiza akukomuntu unokuza kumwe wathi uYesu engathanga uba wamamsale konke athe uba umaxesha ngaphambili wandinika uyakuza kumwe njengalaa mfazi incinana equleni nompriste indlela ababahluke ngayo umbhalo oseludongeni konamhlanje kwakhona bayawubona kodwa abawuqondi ukuba amajuda ayenokuqonda nje umqondiso awuthenjisiwe kamesiya ngomprofeti wokugqibela wawo umalaki sahluko sesithathu wathi yabona ndiyawunithumela umthunywa wam phambi kobuso bam oya kulungisa indlela aye babebanga ukuba babemlindele okunjani ukungqamana kude kube namhlanje babebanga ukuba balindele into eyakwenzela amabandla onke ayazile ayathandaza asathi ngoku masithandazeni masihlangane kufuneka ukuba sibe nento enkulu eyenzekayo siyazi uba kukho into enkulu eza kwenzeka ibandla kufuneka ukuba lizilungiselele yiloo nto abathandaza ngayo yiloo nto abathandaza ngayo apho baze kwafika uYohane Mbhaptizi ngenxa yokuba walayo amaziko abo emfundo ngenxa yokuba wenza ngokwahlukileyo kunoba oofadla babo babefundisa waphuma intlango engenamfundo waphuma engenakhola igwethiweyo njengoba bekunokutshiwo namhlanje waphuma engenayo imfundo eninzi yezibhalo kodwa weza isazi ngesithembiso sikathixo ukuba wayezokuvakalisa uMesiya wathi umi phakathi kwenu ngoku waye ke babecinga ukuba uphambene ngenxa yokuba wayengaveli kwizikolo zabo umbhalo oseludongeni kwaye babengawazi babemanga ukuba babelinde umntu onjalo ukuba afike athi wayelapha phakathi kwabo kanye ngoko
and they didn't
baze abamqonda nangona babesithi babemlindele kanye ngokufanayo namayuda ukuba aphakathi njengentlanga kwezazo kuba babeprofethe ukuba iyakuba yinto enye into enye babebanga ukuba babemlindele kodwa amahlelo ngoku kwele ntlanga kwizigaba selawudika zimfanyekiswe njengokuba ayenjalo ngokuba kutheni kuprofethe ukuba kuyakuba njalo kunyanzelekile ukuba kwenzeke oko ukuba uIsrayeli wayenokuqonda nje umqondiso ngeba belazile ixesha lokuvela kamesiya ukuba lalisondele ukuba babeqondile uyazi abadisipile bathi kuyesu kungani ukuba babhali bathi ufika u-Eliya kuqala uyesu ke wathi u-Eliya usele efikile kwaye abamazanga
he's already been here and they've already killed him.
Ubesele lapha kwaye sele bembulele. Benze lento kanye isibhalo sathi baya kuyenza.
If they don't only
recognize. Ubaba bemqondile ukuba ngambathi wezinto.
That condemned every.
Baye gxeka yonke into ephinda phindiweyo ababeyenza. Baye gxeka yonke into ababeyenza.
He said you hypocrites.
Wathi yena bahanani sindi ningaqali uku zinyoka engcene.
You generate.
Zalandini amahamba. kubani olulungisileyo kubani ibaleke ingqumbo ezayo ningaqali ukucinga ngaphakathi kwenu sinoabraham uba wethu sinokunokuya okanye okunye kuba ndiyamxelela uthixo unako ukumvelisela uabraham kula matye abantwana musani ukuqalisa ukucinga ukuba ninebhunga lehlabathi kuni naye ningawona malungu anxiba kakuhle uthixo unako ukumvelisa kumabuzi omfula phaa phandle abantwana abe akuzalisekisa ilizwi lakhe amahenyukazi abahambi bezitalato amanxila abadlali bamaqashisa nako ukuyenza loo nto usenguthixo wamfanekisile amahlelo njengokuba umfanekisa uisrayeli kokubini kwauprofetha ukuba kuya kuba njalo ndilibonisa okufanayo ndithe ndizokufika kule ndawo ndifuna ukufika kuyo ngoku bamfanyekisiwe njengamahlelo wentlanga esigaba saselawudiki amfanyekiswe namhlanje njengokuba babemfanyekisiwe ngoko isigaba saselawudiki sifanele ukuba siwamkele umyalezo Malachi sahluko sesine wathi siyakwenza njalo kodwa ayintoni abayilindeleyo ihlelo lethu lilo eliya kuyivelisa kwaye kuba izanga ngathi mabhaptizi rhabe ma-assemblies obubunye okanye enye into ewe kuba isithi esiyivelisileyo asiyonyaniso laa nto inye bayenzayo ngalamsa yafika aphinda yemka babe bengayazi abazange bayiqonde nangona yayizalisekise lonke ilizwi uyesu wathi benze kanye njengoba bekubalelwe ukuba bayakwena bayakumenza njalo unyana womntu uyakwaliwa ngokuqaphela kuyinto enye ngoku kwimihla yentlanga ngokwesithembiso sesibhalo sikamalaki sahluko sesini awathi uyesu zonke isibhalo siphefumlelo kwaye akuba nendawana yaso onokuthi
ingazaliseki
akukho ndlela yakwenza ukuba isibhalo singazaliseki sonke sifanele kukuzaliseka noyesu ke wathi kuya kuba njalo naku ke sikubona kusenzeka siyakubona ukubuyisela ntoni kule mihla yokugqibela lina abazalwane bamahlelo phulaphulani ukubuyisela isidlo sakuqala sepentekoste njengoba kwakunjalo ekuqalekeni kuya kuba njalo kubuyiselwa phambi kokuba isidlo sasirayeli samaxilongo sivakaliswe kufanele ukuba kubuyiselwa kufanele ukuba kubekho into ekwenzayo oko umalaki sahluko sesine wathi kuya kubuyiselwa ukukholo loyise kubantwana yiloo nto iyakwenzeka ukuba uisrayeli wayemqondile umesiya wakhe umqondiso wawuthenjisiwe ngebengekho kule ndawo bakuyo namhlanje ukuba babe kodwa kwathini ukuze bangakwenzi ulusizi kwathini ukuze bangenzi njalo kuba uthixo wathi abayikwenza njalo bangaphi abakholwayo oko tanamen uthixo wathi abanakwenza njalo kwaye kwinto enye wathi uthixo kwesigaba sabantuselawudike iyakwenzeka nantsi ke phambi kwabo bangenako njani ukwenza into ingeyiyo leyo ngokuba nje babesiqondile isithembiso somqondiso kamesiya umqondiso wonyana womntu weza egameni lo nyana womntu ngoku wayesegameni ngesigaba sepentekoste umoya oyingcwele unyana kathiv ngoku into elandelayo yimileniyam unyana kadavide oonyana abathathu thixo omnye ikwanguye uyise unyana umoya oyingcwele uthixo omnye unyana kadavide unyana kathixo unyana kadavide unyana womntu unyana kathixo ikwanguthixo omnye yonke ixesha nto nje ukwizikhundla zomsebenzi ezahlukeneyo ezithathu ngoko unguyise unyana nomoya oyingcwele asingothixo bathathu koko nguthixo omnye kwizigaba ezithathu izikhundla ezithathu zomsebenzi njengoyise unyana nomoya oyingcwele kodwa njenganamhlanje izithethe zifamekisa kanye njengoba zazinjalo ngokuya bamfameke ngokwezithethe abayiboni kutheni uba bangayiboni abanakuze bayibone khumbula nguyitsho inkosi lowo uthi kutheni uyithetha nje ke yinto enye kanye kunoba wenzayo yohane yinto enye kunale bayenza bonke kukho omnye uthi gapha naphaya ofanele ukuba nyothulwe o zimvu zikathixo liveni ilizwi likathixo ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam umfazi wayesequleni wawuqonda umhla wakhe kumqondiso kamesiya wayekwimeko embi wayengafuni ukuzidibanisa nezankonzo ezindala ngendlela ezaziqhuba ngayo sasiphila naphi na kunye nezinto ababezenza wayengakholelwa kuloo nto kodwa wayesazi uba kuya kuzawuthile ngenye imini laa mfo uncinane olusizana apho esendleleni eyayiquleni bafumanisa ukuba yayile nto wayeyilindele akuqala ukutyhila kuye imfihlelo yentliziyo yakhe wamxela isono ephila kuso wathi yena mhlekazi ndiyaqonda ukuba ngumprofeti ngoku babengazange babe naye isithuba samakhulu amane eminyaka wathi ndiyaqonda ukuba wena ngumprofeti kwaye ndiyazi ukuba kufika umesiya uyakwenza ezi zinto wathi ndinguye waqonda kwakungasekho mbuzo ungayiqonda kanjani yayisele iqondakalasisiwe Xa ke umese wafika uyakwenza oku.
Ulungile.
Uba unoyiqonda ngesibhalo asinakuziqonda izikhanyiso zangokuhlwa. Nomqondiso wanamhlanje siyazi uba xa ethe wafika uMesiya uyawusibonisa zonke ezi zinto uyawusixelela oku. Wathi ndinguye lo uthetha nawe. Akubikho mibuzo kwakhona wemka. Waza waxela abantu izani bone uyelo. Ungasekho mibuzo kuye kwakulunge konke ngokuba wawuqonda umhla wayephila kuwo wawuqonda unathaniel naye wenza njalo umhebhero omkhulu wathi akubona umkhonto kamesiya wawuthenjiswe apho ungakhathaliseki nono bangaphi nabapriste zingaphi na ezinye izinto wenza ntoni wabaphazamisa abapriste akubona abantu bezishiya iinkonzo zabo athi ubana bani nakuni uya kwiinkonzo zakhe niyakuthukhuthwa ebandleni siyakunikhuphela ngaphandle kanye kwehlelo kunjalo namhlanje siyakukhuphela ngaphandle kombutho wethu ukuba ukhe waya kwinkonzo yakhe ndiyayikhumbula laa ndoda yayimfama uyisenonini nababengenako nokuphendula babesoyika ngoba kwathiwa nabana ufuna ukubona uyesu okanye aye kwinkonzo yakhe iyakukhutshelwa ngaphandle kodwa laa ndoda yimfama yayikwazi ukuzithethela yona yayike yayimfama yaze yabona mna ndakhe ndayimfama kungoku ndiyabona mna ndandingasazi ezi zinto zazisiweyo kum ngumoya oyingcwele yekelelani mahlelo ngokuba bayangena nakanjani na uba ndithe ndaphakanyiswa emhlabeni ndiyakwatsala beze kum abantu unathaniel wakuqonda oko wayikwazi kanye njengokuqondakalisa kukamoses kwesibhalo ilizwi elilingenelweyo umoses wayesazi uba oko kwakusisithembiso somhla wakhe ngokuba kwangokwesibhalo kungenamsebenzi noba kukhele kangangakanani na wathi ndingaxelela bani ndiyabaxelela ukuba ndibone ukukhanya phaa emva entlango ndingabaxela njani ngoku uba bekukho ukukhanya phaa emva waza ukukhanya kwandixela ukuba ndihle ndiye phaya wathi ngokuqinisekileyo umoses ndiyakuba nawe kungekuphela akazange azibonakaliswe zante yibuda kuphela ngemangaliso nemqondiso kodwa wathi akubahlanganisa abandawonye bonke wavela kubo kwakhona wangqinela ulungiselo lukamoses phambi kwabanyuliweyo bakhutshwa wathi lo mprofeta akubaxabela bakhule kweso sizwe abakhuphe endaweni yaze intsika yomlilo yavela kwakhona phezu kwencopho yentaba yesinayi kunqamaniseke oko nonamhlanje amen makabongwe uthixo ingaphezu kobomi kum njengoba isigaba sam siqala ungena ndibe ndiyibone iyure yobukrwada nokuziphatha kakubi itshayela imihlaba nezinto zonke ndiye ndijonge emva ndibone kuba kwenzeke nto na intliziyo yam ichume eluvuyo ngokwazi ukuba emva kokuba lo mnquba asemhlabeni udiliziwe kodwa mnawo ondilindeleyo ngaphaya ndizama ukutsalela abantu ukubaxabela basuke kwezi zinto nezinto ezinjalo kubakhupha kubabonisa ngesibhalo sokuba uthixo umi apho nesingqino sentsika yomlilo athi amakhulu namawaka asibona ade abanako nokuyithabatha ngaphambili ngekhemera amaxesha ngamaxesha ukuyiqondakalisa ukulinganisa kuyavela ngokuqinisekileyo kunyanzelekile uba kwenzeke abalinganisi bavela ngomhla kamoses benza kwaloo nto inye wathi uthixo zahlule emoses musa kuhamba nabo ndiza kubaginya laza ihlabathi labafumana kunjalo ke nanamhlanje bayangqo ehlabathini iindlela zemali nayo yonke enye into yabona umkonzo ngokwesibhalo kamoses wayengulaa mprofethi mkhulu kathixo wehlayo waye apho ukuya kubahlangula baze bakuqonda oko bawuqonda umqondiso wayengumkonzo nguwo wesibhalo sedinga lingqinelo uyesu wayelelo dinga lesibhalo singqinelo kulaa mfazi kungenjalo wayeyingcaciso uyesu wayeyingcaciso yesibhalo ubomi bakhe ngokwabo babutolika isibhalo andiwuboni umyalezo wale yure niyaqonda ukuba siphi na umyalezo ngokwawo uphuma esibhalweni uyanditolikela iyure esiphila kuyo uyingcaciso uyesu wathi kwisirayeli ukuba nje beniwazile umhla wenu ngelinye ithuba ehleli phezu kwentaba eminqumo wakhangela ngapha wathi yerusalem ow yerusalem walila wakhangela ezantsi wabona kungengangendlela yakuthelekisa mhlawumbi omnye busuku ngenye intsasa malunga nentsimbi yeshumi ndakuba ndibona ela bandla lilenyukazi emazantsi entliziyweni yakho uva umoya ingcwele esiwa inyembezi Jerusalem. Kufuthi kangakanani nandizama ukunifukamela kodwa wenze ntoni ubabulele abaprofeti abathunywe kuwe ubagwintile kwaye ke imiyalezo ithunyelwe kwibandla namhlanje elibulewe ngamahlelo alo neemfundiso zawo isibhalo sibulewe ziimfundiso zabo wathi uyesu ukuba nje beniwazi le umhlaweni kodwa ke sekude ngoku seliphele kakhulu ixesha ngoku kunjalo ke nakumabandla ndiyakholwa ngentliziyo yam yonke ukuba lidlule ekuhlangulweni akukhathaliseki noba ufuna ukucinga ntoni nangako ziimbono zakho ezi zezam yabona akunyanzelekanga ukuba ube neembono zam kodwa ndiyakholwa ukuba lidlule ekuhlangulweni belinako kwiminyaka emihlanu okanye emithandathu edlulileyo ndiyakhumbula ichicago khangela nje ukuba kwenzeke ntoni nakusukela ngoko uze ukhangele ukuba iyakuqhubeka isenzeka yabona khumbulani igama lam elingaphambi koko livele phaya buyitsho inkosi lowo ubone nje ukuba liyanga lisihlana ukuya phambili khangela ngo-1933 indlela ekwathi abafazi bayakuqhuba ngayo kule mihla yokugqibela indlela eyathi ngayo abantu indlela umasoloni indlela ayakufikela ngayo kwisiphelo sakhe indlela uhitler ayakufikela ngayo kwisiphelo sakhe siyimfihlelo indlela ekwathi ngayo izimi ezintathu ziyakuphelela ekubeni bubukomanisi indlela ekwathi ngayo oomashini bayakukhangeleka njengeqanda ngayo nendlela abafazi abaya benxiba izinxibo ezikhangeleka njengezamadoda nezinto ezikhangeleka phantsi njengeempahla zawo zangaphantsi ukuze kugqibeleni babe baye ekubeni babeke kuphela into efana nje negqabu lomkhiwane indlela yokuziphatha kakubi indlela abaya ukuthi baqhube ngayo ngaloo mhla khangela nje babenze into na iphambi kwenu kanye ke ngoko ukuba abafazi bamakristu bangathi nje abazibiza ngokuba ngabafazi bamakristu uba bangakuqonda nje bangawuqonda umoya wokuziphatha kakubi ophezu kwabo kungokasatana ukuze ubenze bachebe iintole zabo usatana kuphela into onokwenza loo nto oko akuvumelani elizwi likathixo kuni njengokuba kwakunjalo emyezweni wase-edeni benza ntoni ukuba nje benokuqonda bazama ukuthi o lam zenza ingcwele emncinane omshumayeli uthi asindim andinixeleli into emaniyenze ndicaphula kuphela ilizwi ukuba nje banokuqonda ukuba ngusathana lowo bazibiza ngokuba ngamakristu uyesu wathi ningandibiza njani nkosi ningazenzi izinto endithi manizenze abanakuba ngamakristu andingomgwebi wabo kodwa ndithetha nje kuphela oko kuthethwa lilizwi ningandibiza njani ngokuba nkosi nize ningazenzi izinto endinixelela zona ukuba nizenze lonke ke ilizwi apha lisisityhilelo sikayesu kristu nindibiza njani ngokuba nkosi uba bangaqonda nje ukuba ngusathana umoya wokuziphatha kakubi umfazana omhle phaa phandle ndicinga uba yeyona ndawo ikrwata ndakhe ndayibona le bomini bam ijefferson le indiana ngokuba abafazi abahambaze ndakhe ndaye eHollywood ndikhe ndaya kwiindawo zonke ndikhe ndaye ehlabathini ndijikelele ndaze ndazibona zonke iintlobo zokungqola ndakhe ndabona eParis ndakhe ndabona eIngilane yiyona iinkosi yazo zonke cinga ukuba ingilane ngenye imini iyakuze itshone phantsi konxweme ikufanele oko ukungcola ubumdaka bubi sesona sele sokuziphatha kakubi sehlabathi abona abantu bakhanyelayo ngokwesibhalo ndakhe ndababona ebomini bam ibe yiloo nto ngenxa yokuba iyalile inyaniso ubilly graham wathi kwanyanzeleka bayithathe inkosikazi yakhe imke kwiindawo zokuphumla ngenxa yezinto zokwazana kwendoda nomfazi eziqhubeka phakathi kwabafazi namadoda amakhwenya namantombazana phaya phandle kanye kwiindawo zokuphumla izityalo eyingcango kuphandle isuke yaba sisele ngokunjalo nefrance laba njalo ke lonke ihlabathi ibe njalo nemelika yaba inkokeli yazo zonke khangela kulo mhla babenza ukuba bachebe inwele banxibe iibhluku ezimfutshane iibhluku zabafazi batshaye bezibiza ngokuba ngamakholwa awuqondi dade okanye mfazi ndithetha uxolo awungodade wethu uba wenza into enjalo awuqondi uba ngusathana lowo kodwa yintoni njengamayuda akudala anisayi kukholelwa kwilizwi elingqinelweyo lakuba liqondakalisiwe kuni nibambelela kanye kwizithethe zenu zamahlelo ezithi loo nto yilungile ndithetha ngelwimi nixhume ninyuka nisihla nicula nikumoya nichebe iinwele zenu ungayiqikelela into yokuba umkristu enze into enjalo ndikhe ndayibona imimoya engcolileyo ndiwabonile amagqirha ndakhe ndababona bethetha ngelwimi bacacise baxhume banyuke besihla bexhentsa kumoya basele igazi ngeqokobho lentloko yomntu baliqalekise igama likakristu yesu uthi ke ndingowebandla haleluya uzuko kuthixo ungowantoni ibandla lilizwi kwaye ilizwi lithi kulihlazo kuwe ukuba wenze oko bafarisindini bamfanyekisiweyo nikhokelela ezo ntsizana zabantwana ezihogweni ngolo hlobo ngenxa yokuba nisoyikela itikiti lokutya ukuba niyakulahlelwa ngaphandle kwamahlelo enu ukuba niyayiqalisa ukwenza into ngako nihlazekile bahananisindini nidaneleni nibona nje ukuba iyure isondele olu hlobo ukuze nithi ngezithethe zenu nibe nimka elizwini likathixo ningathini nina bamfanyekisiweyo ayitsho ibhayibhile ukuba nimfanyekisiwe aniqondi ukuba nimfanyekisiwe ibhayibhile yathi ninjalo naye nize nilusizana niludwayinge nizimfama nibe ningakwazi oko xa nicinga ukuba niyeyona nkonzo inkulu apha esixekweni nibe nisenza okuya nokunye ibhayibhile ke yathi nilusizi kangangokuba ninoba nako waye nizimfama waye kwakho useme eminyakwe zama kunithengisela isithambiso samehlo enganithengiseli koko enipha nibe ningasamkeli koko kuzalisekisa isibhalo niphila kumhla onjani bantu niyayiqonda le yure niwuqonda umqondiso ukuba nje bangaqonda abaye bafazi uba ngusathana lo usathana uziphethe kakubi esegameni lonqulo wabasoloko enjalo uza kuwo wonke umprofeti uza kuye wonke umntu ongcwele weza nkquna kuyesu kristu enjengomntu okholwayo ibe ibhayibhile yathi yakuba isondele kakhulu kwimihla yokugqibela nakumapentekoste wayeyakulukuhla nabanyulweyo abaphuma kwibandla lobupentekoste ukuba bekunokwenzeka bambalwa wathi uba limxina isango icuthene indlela bambalwa ke abalifumanayo uba njengoba kwakunjalo ngemihlakano apho kwasindiswa imiphefumlo yesibhozo uyakuba njalo ekuzeni konyana womntu icinge nje siphila kophi umhla uyayiqonda yure ndiyawuqonda umhla ndithabathe ixesha eliyidelenu kodwa ke ndisenemizuzu embalwa elandelayo babenza uba bachebe inwele kulungile bathi inkonzi yethu ayihoyi loo nto uyazi uba ngoba bazifama akunangozi ukucheba inwele zakho ibhayibhile ithi kunabo yinto ephantsi futhi ukuba nje ukuchebe inwele zakho uthandaze uthi kulungile umfazi ufanele bagqutyuthele nebhayibhile ithi inwele zakhe sizigqubuthele hayi umnqwazi inwele zakhe kwakunokuthini uba umosisi wayethe ndiza kuthula umnqwazi wam endaweni yembadada loo nto ngeingazange isebenze uthixo wathi imbadada uthixo wayethetha izihlangu wathi inwele hayi umnqwazi uzuko kuthixo uyithandile loo nto ndiqinisekile makabongwe uthixo uthetha kanye oko akuthethayo isibhalo asisi ngakuzicombululela asithetheli kuphela ihlelo lakho sithetha kanye oko sikuthethayo nguye ke umcacisi uthi ndazi umfazi andikhathali noba wazi intoni na ndazi into uthixo ayithethayo ngoko zilinganise ke wena ukuba benoyiqonda ukuba yintoni na nenekazi ukuba bunoyiqonda okanye mfazi hayi nenekazi ndikhe ndabona umbhalo ndisihla ndivele phaa ezantsi phezulu ndiyakholwa ukuba kwisitalato sesihlanu phaa kwindawo ethile yotywala usithi itafile zamanenekazi ndaze ndema ndathi anizange ndibe nazo inenekazi alinakungena kwindawo enjalo umfazi usenganako kodwa hayi inenekazi uyiqaphele into yokuba ukuwa kwehlabathi kuqala ngokuziphatha kakubi kwabafazi uyazi uba kulolo hlobo ukuya ekupheleni ukuziphatha kakubi kwabafazi ibandla ke limelwe kungomfazi ibandla lingumfazi xa sithetha ngokomoya ngokunjalo nomtshakazi ungumfazi xa sithetha ngokomoya ukuziphatha kakubi kwebandla kwenziwe njani khangela phaa embonweni sikhangele kwezo zinto uyawubona umbono lo unikwa nguthixo laa mbono ke unyanise ndibambe ibhayibhile yam phezu kwentliziyo yam kuni bantu bamamele ikhasethi aba ke baphulaphule belapho bayabona ndayibona loo nto uthixo onamandla onke uyazi uba yinyaniso leyo beningayazi kwade kwangoku nalo liphaya lihambaze labe lingazazi belizivuyela nje linexesha elimnandi nantso ke kodwa wathi akuvela la mthakazi mncinanana akwahlukile ualfa noomega usathane uyayenza loo nto kodwa njengamayuda akudala bathi bakubona ilizwi uyesu ke wathi kwabakhe wathetha oku kubafundi bakhe ziphenduleni izibhalo nimangaliswa ndim nolungiselelo lwam ziphenduleni izibhalo kuzona banoboma unaphakade zibe zona zingqina ngam ziyanixelela into oyiyo umyalezo wam ukuba nikholwa ndim kholwani ngamazwi la uthixo anicacisele wona asiyikuyivumela le ndoda isilawule sinabo abapriste bethu nokunye hambela phambili ke nantso kuphela into enokuthetha seniphele kakhulu ixesha kakade izithethe zobuhlelo zizo ezithi kulungile ziyayiphulaphula loo nto kungcono ukuba beve nikholwa lilizwi lomntu ngaphezu kokuba nikholwa lilizwi likathixo abaqondi ibandla namhlanje alimqondi utimoti wesibini sahluko sesithathu ukuba wena ndibona abanye benu bezibeka phantsi izibhalo ngoku ezibhalo ndizicaphulayo ndizicaphula apha kanti apha nokuthi umntu ukuba uthanda ukundixelela mna okanye andimeme ngaso ndingababonisa isibhalo soko yabona abamqondi utimoti wesibini sahluko sesithathu apho ithi ngemihla yokugqibela abantu baya kuba ngabazithandayo abakrathi abathandi beziyolo kunoba bathande uthixo abaqhankqalazi abanyelisi abangena kuzeyisa abangena kuthanda abalungileyo umtshakazi benokumila kokuhlonela uthixo koko bewakhanyela amandla oko kwabo ke zikhwebule kuba baphuma kwabanjalo baya kungena kwizindlu ngezindlu akhubulise abafazana abazonoza izimfumo, abafazana abazonoza izimfumo. Bekhokelwa zintshobo ngentshobo zenkanuko. Bengafunda okanye behlala befunda bengaze bafike kuyazini inyaniso. Abangeke abona ukwenza oko, abanakuze bakwenze. UThixo wathi kwaye mfarasi oyifama ukuboni oko. Andinamsindo, ndizama nje ukubethelela isikhonkwane ndiyibambise. Namabandla ngokwawo akakuqondi oku. Abafazi banakuqonda oko bafanele. Abafazi abazona zizimfumo bekhokelwa ziintlobo ngeentlobo zenkanuko, iHollywood nayo yonke intlobo yezinto, ukunqophela kwenqele, ukunxitywa kwezimfutshane, okanye imakeup, nayo yonke le nto engafanelekanga. Uyazi abafazi badlala indima enkulu kwimihla yokugqibela. Uyazi iBhayibhile yathi apho abo bazibalekayo izinto ezinjalo zokugwetywa baya kuba lisebe lihle phambi kwenkosi. Ngenye mini ndiyakufikelela kuloo nto inkosi ithandile kuyo ukwenzela ninabafazi. Ndinenze nibone ukuba uThixo ucinga ntoni nangomfazi oyakubaleka ngenene umgwebo walo mhla. Uthe uyakuba mhle. Ndakhe ndeva umfazi ngenye imini ehleka kwi-intombazana igquba labafazi abanxibe ngokungagqibekanga, linokuziphatha ungaphantsi kwenjakazi. Lihleka umfazi omdala onxibe iloko ende. Phulaphulani apha nina basetyhini nigqwethiweyo, unento eningazi nokwazi ngayo. Unokuziphatha kakuhle, nilazi nokulazi elo gama nalahlekelwa lilo kudala ngokusondeleyo. Anisakwazi okulungileyo kokubi, uyakwazi yena. Unento efihle ezantsi entliziyweni yakhe eningazi into ngayo, nalahlekelwa yiyo, aninakuze niyifumane. Nimbiza ngoba ngodidla kudala nezinto ezinjalo njalo. Wazi into ethile eningazi into ngayo nina. Unayo ifihle entliziyweni yakhe, ubutyebi bokuziphatha kakuhle. Anazi negama elinye ngaloo nto umama wakho wakukhulisa ngolo hlobo. Umlungiselelo wakho wayivumela. Ebonisa ukuba umi ndawoni na, ndishumayela ngaye kanye apha ngoku. Yabona, uyabona ukuba apho ukhoyo? Amabandla, uYesu wathi sonke isibhalo sifanele ukuba sizaliseke kwaye sizalisekile. Qaphela, njengoba uYohanes noYambres bamelanayo noMoses ngokunjalo, uzawuphinda abuye kwakhona. Abanye babo akanguye, ngoku akathethi ngamawisile namabhaptizi apho, akekho mfanekisweni. Kodwa njengoko uYohanes noYambres bamelanayo noMoses noAaron ngokunjalo nabo bayakwenza njalo, amadoda angena ngqondo ngokubhekisele kwinyaniso. Zigqwethwe zimfundiso nokufundisa kwebandla endaweni yeBhayibhile. Baze ke uYohanes noYambres baba nako ukuyenza nantoni na wayenzayo uMoses. Yabona, njengoYambres ukuba ukungqamanisa kuloo ndawo, njengoYohanes noYambres ubabamelanayo noMoses enza njalo nala madoda angena ngqondo ngokubhekisele kwinyaniso ukumelana nayo. Akayivumeli ukuba besebumelwaneni babo, abanako nokusebenzisana nayo, abasayiba nanto uyakwenza nayo. Kodwa kwathiwa ubudenge babo uya kubonakalalizwe, wakuba la mtshakazi ethabathe indawo yakhe waze wemka uya kutshona esibhakabhakeni. Uyakwazeka musa kuhlupheka, njengomoses wathi akuthatha abantwana bakaisrayeli basaba ukuphuma iyiputa, azama iyiputa ntywilisela. UYesu watsho ukuthi zonke izibhalo zazinikezelwa ngempefumlelo, ngoko ke zonke izibhalo zimele ukuzaliseka. Wathi aku babembuza besithi, uzenza uThixo? Wathi, nina emthethweni wenu nababiza abaprofeti eleza kubuya ilizwi lenkosi, nababiza ngokuba ngoThixo, ngoko ke bangabo. Wathi, ngoko ningandigweba njani mna xa ndisithi ndingunyana kaThixo? Zonke izibhalo zinikwe ngempefumlelo, zonke ke kufanele ukuba zibonakalaliswe, zonke zifanele ukuzaliseka. Uyabona apho babemfameke kakhulu, babethabatheke kakhulu lizwi lomntu endaweni yokuthabatheka lilizwi likaThixo. Yiloo nto yenza abafazi babenze oko, yiloo nto yenza abashumayeli babenze oko. Bayakuthabatheka bahlutshe nobhishophu endaweni kaYesu, bathabathekela kuloo nto ngeyabo ngengxowamali yabo, ibandla elikhulu. Bonani nje kuba ndidumanga na, uthabathe abantu bakhuphe eJeffersonville nela qela elincinane lilapha eJeffersonville, uthabathe abangaphandle kweJeffersonville abaphuma kule nqubo kusasa nje, anakuba naso mhlawumbi nesiqingatha seshumeni nesibini nokushumayela kuso. Yintoni na? Wenziwe lilizwe lonke, ukusuka eNew York ukuya eMassachusetts, ukusuka eBoston eMaine ukuya elwandle eGeorgia eAlabama naselizweni jikelele, ayahlanganisana bonke. Amen. Yiloo nto wayithethayo, uya kubakho kukhanya ngexala ngokuhlwa. Abakuqondi ukukhanya kwangokuhlwa, nanko undonakela. Alikuqondi nje, limfama ngokukhulu. IBhayibhile ityheli yakuba njalo. IRussia yamkele kuphela indawo yayo ehlabathini ngokwenzululwazi kungengaphezu kwamashumi amane eminyaka eyadlulayo. Uyazi ukufika kwemfazwe yokuqala ehlabathi azange bayihoye iRussia. Zalo Roy, babeli tela nje elingawayekanga. Amasiberia amakulu akudala nendevu ebusweni bawo bonke. Engakwazi ukumena kwakusandla sokhohlo. Injalo loo nto. IRussia. Kodwa yayiqonda indawo yayo. Kwakufanele yenzile ukuzalisekisa isibhalo. Niyazazi iziprofeto zam zoko ndathi uyakwenzeka. Iindlela eziya ukuthi zonke zihlanganisane kubukomanisi. Ngoku bulikhokele ihlabathi kwinzululwazi. Sisemva kakhulu kubo. Lonke ihlabathi lisemva kwabo. Uyakhokela ngendawo yabo isandula ukuqonda ukuba inengqondo nayo. Qaphela, umntu senezazi mvo zintandathu wayenazo kumawaka amathandathu eminyaka eyadlulayo. Kwiminyaka ngamawaka amathandathu eyadlulayo ezinezi zifo wayenazo ukuze ahlangane ekhaya lakhe lasemhlabathini ukuze akhonze uThixo. Ngoku ke kula mashumi asixhenxane esihlanu eminyaka edlulileyo umntu uthe wesuka ekukhweleni ihashe ukuya kubeni ngusomajukujuku. Ngoba umkile olukholweni lwakhe kuThixo waguqukela kwizimvo zakhe. Nokuba nako kwakhe kobuntu niyiqaphele loo nto wakuyeka ukuthembela kuThixo uzithembile. Njengokuba umfazi othile ongakholwa ngubani igama lakhe eWashington Pire owakhe waguqula konke oku. Bani igama lakhe? Murray. Watsho oko nje senomkhosi waselwandle nomkhosi asaswele nganto uYehova kudala. Andikhathali nokuba sinantoni na uYehova okanye ingabikho enye into kum. Umkhosi lo wonke nowaselwandle ungazika kwaye uyakwenza njalo. Oko uYehova uyakuhlala ehleli ngaphakathi. Oko ndiyinxenye yakhe nonyana wakhe ndiyakuhlala ndikuye naye ngonaphakathi. Hayi ngokubiza kwam okanye ukuzikhethela kodwa ngokunyula kwakhe. Amen, amen, nanto yakwenza noko. Nguye owenzayo. Ndinike yena okanye undinike ukufa. Zingenyuka ziphinde ziwe izizwe uYehova uyakuhlala ekho. Wakwenza oko kuzo zonke izigaba yathi yakuwa iRoma yakuwa iYiputa nazo zonke ezinye zazo zawa. Wabe yena esenguYehova ekhona. Oh, hallelujah. Ndiziva ndikholiwe. Isizathu sokuba iRussia isiqonde kwakunyanzelekile ukuba yenze njalo. Kanye njengoba uIsrayeli kwakufanele ukuba eze emhlabeni wakhe. UThixo kwafuneka ukuba amqhube uIsrayeli ambuyisele kumhlaba wakhe esenzela amaxilongo. Ngokunjalo uThixo kwafuneka ayiqhube iRussia phaya ngasentla ekukomanisini ukwenzela ukuba kwenzeke kanye oko bekuprofethiwe ukuba iyakwenza. Umntu ke nezimvo zakhe ezintandathu wasoloko enyuka ukusukela ekubeni umkhweli wehashe ethembele kuThixo. Kule minyaka engamashumi asixhenxane esihlanu iphelileyo wayeka ukuthembela kuThixo. Emva kokuba basayina umgaqo wale Melika babeka uThixo kwinto yonke abayenzayo. Ngoku abasenayo nenkonzo kwaye abasalibizi nokulibiza igama lakhe. Igama lakhe injalo loo nto. Baxhomekeke ekuziphakamiseni kwenzululwazi yabo bona ubulumko babo bezenzululwazi okanye iqela liphakamileyo. Injalo kanye loo nto. Ihlabathi lonke liginywe ukungahoyini iBhayibhile. IBhayibhile ihlabathi lonke liguqukile lemka kuThixo. Kodwa kakucinge nje kanye ngokuvela phakathi kwako konke oko namahlelo enkonzo nako konke ukulumka kwamaziko emfundo abanayo yonke enye into. UThixo umthathile umprofeti wakhe ngelizwi waxhabela wakhupha umtshakazo yakukho. Wayethe uyakwenza njalo. Uqwengile wakhupha kuloo nto wayethembise ukuba uya kuyenza. Baxhomekeke ebulumkweni bomntu inzulwazi yabo yobuntu nezinto ezinjalo. Bamshiya ngaphandle uThixo. Ababemthembile ekuqaleni imeleka imshiye ngaphandle uThixo. Bamkhuphe nasesikolweni ngokwenzela ukuba abantwana bethu abancinane bangeva nokuva ngayo. Bamkhuphe ngaphandle kwesikolo ngoku bazama ukumkhuphela ngaphandle kwidola sithembele kuThixo. Bazama ukukhuphela ngaphandle kwesasibhambathiso sokuthobela kwiflegi One Nation Under God. Baza kuyikhuphela ngaphandle loo nto. Uyabona bahambe baya kwezabo izimvo nako kwabo ukuvakalela. Ngokuba kule minyaka engamashumi asixhenxane esihlanu idlulileyo akakho nancinane kwizimvo zakhe. Usengulaa mntu uThixo amdalayo ekuqalekeni. Kodwa kwezi ntsuku zokugqibela aniqondi ukuba siphina. Kwaye ibandla lijikile lemka kuThixo ukuya kuloo nto. Ukuya kumaziko emfundo namava nezinto ezinjalo endaweni yelizwi. Alimqondi nomqondo kwiinkonzo zalo ezikolweni zalo mhlawumbi kuyona nto nayenye. UIsrayeli kwiminyaka engamashumi amabini anesihlanu idlulileyo waqonda ukuba kukho into ebazisa kumhlaba wabo njengokuba kwakuthenjisiwe. Abazi bakwenziwa njani na? Bahlupheka ngokwento yonke bebulawa phantsi kwala maxilongo. Kodwa basemhlabeni wabo. Abazi bakutheni na? Kwathini ukuze iRussia ivuke? Kwathini ukuze isizwe sivuke? kwathi umuntu uzabe unokuvelisa ngethiwa inzululwazi kumakhulu emathathu eminyaka eyadlula inzululwazi yomfrentshi yaqengelekisa ibhola ngesantya esithile yajikeleza umhlaba yaba nokuqonda ngophando lwenzululwazi uba umuntu angaze enze esona santya soyikekayo samashumi amathathu emayile ngeyure uxinzelelo lomhlaba lungamthabatha lumkhubele ngaphandle komhlaba ngobunzima bakhe ngobunzima bebhola leyo ngoku uhamba ngeshumi elinesixhenxe lamawaka emayile ngeyure yabona abe ngesaqhubela phambili ukuzandisa usandula kuyiqonda loo nto mvanje ngoba kufanele ukuba benjalo ngoba ibandla lalikade limi phezu kweliwali kayesu kristu awukhathaze noba ubantu wayesithini na babehleli kanye nelo lizwi umyalezo weyure uluther wesley ukuhla kuyaphuma apho kwaye ngoku bajikele emva kwizithe kutheni kuze kwenzeke loo nto kwiminyaka ngamashumi amabini anesihlanu edlule uisrayeli ukuqondile ukuba usemhlabeni wakhe ngesizathu esithile akuprofethiwe ukuba bayakuhlanganiswa kwakhona ohosiya wayetshile besiyifunde kumzuzwana odlulileyo uthixo makasincede siyiqonde loo nto lungile kwangelo xesha linye umtshakazi ukuqondile ukukhanya kwangokuhlwa uyaqala ukukuqonda abenkonzo kwamoya abalambileyo bayaqala ukuqonda ukuba laa mibutho ayinanto yakwenza nezinto abebezifuna bagqwethe kangako bahlutshekiswe yabona lixesha lokuqonda ukuqonda kufanele ukuba uqonda ihlabathi liqondile izizwe ziqondile inzululwazi iqondile usathana uqondile lixesha lokuba unakalisa abafazi unakalisa ibandla unakalisa abantu ukuqondile oko nothixo uqondile ukuba kukho abantu emhlabeni awaye banyule abanyulele ubomi kwangaphambili ukuqondile ukuba lixesha lobathumele umyalezo wakhe ukwenzile oko abantu bakuqondile oko ixesha lomtshakazi ukuqaphele ukukhanya kwangokuhlwa ukuba isodoma yayiqondile imihla yayo yakubona ezo zithunywa zisihla zingena phaya njengobilly graham noral roberts ngoku umntu othile oliqili ephoenix waphakama nje wathi wadlala indawana ekhasethini wathi ndithe apha kufanele ukuba ndibhaptiswe egameni likayesu kristu ndatsho ndaze ndathi ngoku niyabona apha kweli cala uthe ngethuba endandithetha ngeafrika indlela ababhabhiza ngayo kathathu buso bujongise ngaphambili abanye babujongise ngasemva wathi ndathi akwenza umahluko yabona akazange alidlale lonke ikhasele yindawana nje walinqumlela nto leyo ibinokuba lityala elinosohlwayo ukuyenza la makhasethi ngokupheleleyo akhuselwe akukho mntu nokudlala njengawo kungcono ungayenzi loo nto umthetho uphezu kwakho kodwa ke singakwenza oko hayi bayeke uthixo wandixelela into eyakuhle zenikhangele nje gcinani nje elisoleni kuloo mntu yabona kwangexesha elinye umtshakazi ukuqaphele ukukhanya kwangokuhlwa ukuba isodom yayiqondile iyure yayo ngoku kwalo mntu mnye wafaka ekhasethini wathi khangelanapha kuni bantu beenkonzo zakwamoya wathi nani mabhaptisi le ndoda ngumprofeti okuxoki uwilliam branham yabona uthe uoral roberts nobilly graham basesodom yabona waseke wayinqumlela apho ikhasethi kwakuphela yabona akazange aye kuthini bona babezizithunywa eziya esodom hayi babasesodom babelapho nje ngezithunywa eziya kwisodom nabani na uyazi ukuba koko endakuthethayo dlala ikhasethi lakho nabani na uyakususa okanye ongeze kuloo kuyakususa lilizwi lenkosi elo iyakuma ngolo hlobo ukuba isodom yayimqondile umthunywa wayo ngekuba isemile namhlanje watsho uyesu ukuba nje ayinokuqonda njengokuba uabraham waqondayo uabraham wazi ukuba kwakukho unyana wedinga owayesiza kodwa wayesazi ukuba kwakufanele ukuba kubekho utshintsho oluya kuza ngendlela ithile ngokuba wayemdala kakhulu ekwanjalo nosara kodwa wathi akubona lowo wayenokuqalula incika zikasara esemva kwakhe wayiqonda iyure ephila kuyo wazi wathi nkosi yam makhe ndisisentwana yamanzi apha uhlambe iinyawo zakho badla iqhekeza lesonka ndiyakuqela khawulibale umzuzwana yabona apha nkosi yam nkosi yam oko kuthetha uthi elohim nobungomkhulu waqonda uba uthixo wayethetha naye esenyameni yomntu wawuqonda umqondiso wakhe waza wasikelelwa yinkosi isodoma ayizange uqonde umhla wayo yaza yatshiswa yaphela uyesu wathi njengoba kunjalo ngaloo mhla kuya kwanjalo xeshikweni unyana womntu okanye unyana womntu ebonakalaliswa ngoku ibandla aliuqondanga mhla walo njengoisrayeli enyanzelisiwe ukuba abuyele epalestina liya kunyanzeliswa ukuba lingene kwibhunga leenkonzo lezehlabathi ngoba aliyiqondanga iyure yabo bantu phumani kulo musani ukuba ngamadlelane nalo ngezizono zalo balekelani ubomi benu kungenjalo niyakubambeka kwiphawu lerhamnca ningabinanto niyokuyenza ngoko lowo uyinyukunyuku makasehlala eyinyukunyuku lowo ungcwele hayi oza kuba ngcwele ongcwele ngoku makathi lowo ungcwele hayi ukunqothula abafazi abanqothula inwele akangeke abe njalo ngoku oko kuvakala kuphantsi kodwa sisibhalo eso ibhayibhile ithi uyayihlaza intloko yakhe intloko yakhe ke ngumyeni wakhe intloko yakhe ngukristu ngoko ke uhlaza ukristu angathini ke ukuhlazeka ze angabi nyukunyuku makathi lowo unqotla inwele akugcine kunjalo makathi lowo onxiba izifutshane aqhubeke ezinxiba makathi lowo ulalayo ilizwe aqhubeke elala kodwa lowo ungcwele makasele ehlala ingcwele makathi lowo ulungisa ahlale elungisa umlungisa leli zwi likathixo unyana kathixo ebonakala lisiko hlala ungcwele uhlale ulilungisa qonda ewe mhlekazi imihla hayi ibandla lukuqondanga mhla walo njengoisrayeli phaa kwilizwe ledinga akazi uba wabuyela kanjani naphaya wabuyiselwa phaya ngokuzenzekela nje ngoba uxinzelelo lwesizwe lambeka endaweni yakhe ngoku ndiza kuthetha enye into uxinzelelo lwesizwe lambeka uisrayeli endaweni yakhe uxinzelelo lwesizwe liya kulibeka ibandla kwibhunga leenkonzo zehlabathi kodwa amandla kathixo ayakubabeka abantu kumtshakazi ihlabathi liqinzela libhekise ngapha ize ihlabathi liqinzela libhekise ngaphaya kodwa uthixo qinzela libhekisa phezulu umoya kathixo lowo ulilizwi likathixo ilizwi lam lingumoya nobomi liyakumbeka umtshakazi endaweni yakhe kuba uyakuyiqonda indawo yakhe elizwini lize libe kukristu abekwe endaweni yakhe akukho xinzelelo lwasizwe linokwenza oko kodwa uxinzelelo lwesizwe lamqhuba uisrayeli ukuya emhlabeni wakhe uxinzelelo lobuzwe lebhunga lenkonzo liyakuqhuba yonke imibutho ingene kulo kodwa amandla kathixo akamvusa umtshakazi angene luzukweni aphume kulo o bantu uqondeni umhla wenu njengoba uyesu aniyalayo umnkonzi wasesodom neemeko zebandla lanamhlanje khangela into awathi iyakwenzeka namhlanje iphulaphulisise kakuhle umnkonzi wasesodom uyakwenzeka kulo mhla umnkonzi onjengokuba uabraham wayenawo ngalaa mhla phambi kwesodom waze wakhutha zonke izinto zaprofethwayo ziyakwenzeka ngoku ukhangele umhla uphila kuwo siyiphindaphinde kaninzi ngoku wathembisa ukuba uya kunithumela ukukhanya kwasezulwini okuya kuvuthiswa imbewu yelizwi eyakuhlwayelwa ihlwayelo lomhla imbewu ingaphakathi apha imbewu yibhayibhile ngoba uyesu watsho imbewu lilizwi awathi umhlwayelo walihlwayela ngoku ke phambi kokuba ube ungane sivuno akunamsebenzi noba uyihlwayele na imbewu kufanele ukuba ifumane ukukhanya kwakuvuthisa loo mbewu kungenjalo iyakubola ingabi nakuba namsebenzi iyakutshabalala kodwa ukuba inembewu phaa emhlabeni ikumhlaba onguwo nohlobo lululo lokukhanya kukho kuyo ifanele ukuba ivuthwe kwaye wathembisa ukuba kwimihla yokugqibela ngexala ngokuhlwa ilanga liyakuphuma livuthiswe loo mbewu imbewu iyashunyayelwa unyana kathixo uyayivuthisa loo mbewu ngokuyingqinela enza ukuba ithi gqi phambi kwakho iqondakalisa ukuba yinyaniso niyayifumana uqondeni umhla wenu ndiyavala ngoku lixesha lokuvala ngoku eli lityebileyo ke liyimpama lifundileyo laselawudike lingalahlela ngaphandle kulo ilizwi ingaba yenzile loo nto wathi bayakuyenza njengokuba abaprofeti bakudala babethunyelwe ukungqinela ilizwi ledinga lemihla yabo ukuze abantu bayenyulekwa ngaphambili ngomhlobo balibone njengalaa mfazi wayesequleni njengonathan njengempama ubhatimeyi njengopetros nabo bonke abanye abaliqondayo wayelelo lizwi nemveliso ukuba ndiyenze imisebenzi kaba awathembisa ukuba ndiyakuyenza ngoko musanukholwa ndim kodwa ukuba ndiyayenza imisebenzi noba nikholwa kum kholwani iyo imisebenzi yiyo enixelelayo ukuba nidinga ubani na niyayifumana ulungile musani ukuphosa umhla amadoda nabafazi eminye imihla aliqonda angena phakathi azasinda bantu bakwamoya o nkosi kutheni ngawuqondi nje umhla wenu uqondeni umhla wexala ngokuhlwa ufikile kwaye ulapha ukuze ungqinele ukuza kukakristu ungqinela oko sisekupheleni uqondeni umhla wenu ndiyazi uba ndinigcine ixesha elide intsimbi leshumi nesibini entloko ngoku kodwa ndiyakuthanda ukudla kubomi obu kububo kwikholwa uqondeni umhla eniphila kuwo nomqondiso wexesha ndiyabona ukuba iphi yonke into uisrayeli apho likhoyo ibandla apho likhoyo elingenakuziphatha apho umtshakazi emi khona yintoni eseleyo into elandelayo ukunyuswa komtshakazi kakati bandla ngalinye elindele ukwenza kwento enkulu abenkonzo zikamoya bathu uzuko kuthixo kuya kufika imina baya kuthi ngayo benze oku baze benze oku ya yabona bangababangi bakholo bakholo nje ngoba ukhaya fokathoyo ngexesha elithile akulunganga nakuba ufe umntu abe mnye ukuze singatshabalalisa izwe siphela wayengumpristi omkhulu itsho ibhayibhile sisabisa ukuba kuthethe oko waprofetha engazi uba yinto na wayithetha kodwa ingaba wabanako ukuqonda eyona inyaniso yiyo yokuba wayenikezela kwaloo thixo wayebanga ukuba ngumpristi omkhulu wakhe kunjalo nanamhlanje bakhangele ngaphesheya kwindawo ethile ixesha elimnandi eliyakuza ngoba ndiyangena kwinquthela yamadoda angosomashishini nabanye bathi uzuko kuthixo aba bashumayeli baphakama nje bazovuyavuya isihlwele bathi kukho imvuselelo enkulu ezayo isandla senkosi sizawuba phezu komhlaba baze abantu baphume baleka njenge bangaqondi baoko kuphantsi kwamaxilongo kaisrayeli bayenzela ntonto kungokuba bangababangi bobukristu babe bengaqapheli ngomjalo lokhaya avo engakuqapheli oko wayekwenza baye abaqapheli ukuba balla kanye loo myalezo uthunyelwe kubo amen nawo nganye isibhalo esithe sadlula kuyo umhla nomhla iveki neveki yade yayinyaniso engena kuphikeka ukuba imfama ayinakuyamkela uyesu wathi yeke ukuba imfama ikhokela imfama ziyakweyiyela zonke emhathini andazi uba uyakwenzeka nini na oko andazi noba kuya baphi na kodwa ndiyazi ukuba kuyeza uyazi ndiyabona ukuba kutheni na usathana angafuni ukuba ndikwenze oku izolo bendiziva ndibuhlungu kakhulu bendingenakufumana lizwi elivela enkosini ndenze konke bendikwazi ukuba ndinokwenza andaba nako kwaze kusasa nje ekuvuleni kwam ndazidlela inyama enkoxo izolo ekhangela ngathi ihleli phaa esiswini sam ndagula kakhulu ndade ndaphantsi andaba nakuvuka ndacinga ingaba yintoni bethu emhlabeni ndiyehla ndiyabaya ndibe ndingazi ukuba ndiza kuthetha ntoni na kube nkosi andifumani kwasibhalo engqondweni yam kuze ndisibhale andifumani nto konke ndasuke nje andazi ukuba ndimele ukwenza ntoni na kwaze kwathi emva kokuba umyalezo uqale ukufika kuko usathane wasoloko esithi usiva buhlungu kakhulu intloko yakho iyakuhlupha uyagula awunakuye uye phaa awunako kumaphaya kufanele uba ube koko ukuze kube koko ya ndikhumbula ngexesha elithile ibali lommi wasengilane yayindoda nje eqhelekileyo baze bathi ukumkani omnye wokumkani kumihla yakudala wayesiya kwibhotolo lakhe ngoke wayengenamntu wayenomyalezo afanele ukuwuthumela umyalezo ongxamisekileyo ngenxa yotshaba waze wathi kumfana omncinane wayeme apho wathi thabatha apha thabatha lo myalezo thabatha lo myalezo khawuleza uye kwindawo ethilethile uyalele ukuba kwenze oku waze wathi thabatha intonga yam uyiphathe ngesandla sakho oko kuya kungqinela ukuba ndim uthunywe ndim wayithabatha wayifanga phantsi kwengubo yakhe waze waphuma hamba abalindi bammisa ndawo zonke naye wonke omnye umntu ekhwaza vulani ndlela ndinomyalezo wokumkani amen ndingomthunywa wokumkani ilizwi elingqinelweyo ndacinga satana suka endleleni yam ndinomyalezo wokumkani unyanzelekile ukuba ndihambe ngaxesha lithile kube ndibebulele inkosana yoxolo baze bayibeka engcwabeni baze balitywina ingcwaba baza kufa kwayibamba iintsuku ezintathu nobusuku kodwa ngentsasa yepasika yayiphethe into ngayo esandleni yakhwaza hamba umke kufa hamba umke ngcwaba vuleka ndingumyalezo wokumkani fanele ukuba ndivuke ndizokuqondalakalisa olu vuko ndiluvuko ndibubone halleluya ndiziva ndomnqwaba empela ngoku umyalezo wokumkani lo masiwuqonde ezihlobo ngokuba sibizelwe ukuba sihlanganiselane ukuvakaliswa kwexilongo kuba ixilongo lenkosi liyakuvakala kungabisa bakho xesha iyamhlanganisa uisrayeli iintsuku ezintathu ngosuku lwesithathu yathi uyakwenza njalo iminyaka engamashumi abini anesixhenxe amakhulu idlule ngolo suku lwesithathu wathi uya kumhlanganisa kwaye kwenzile oko wathi uya kuyazisa indlela yobomi nabo apho bakhoyo belindele njengokuba umtshakazi asuke endleleni ukuze angene abaprofeti ababini abaprofeti bamahebhere abaya kumqonda niyandikhumbula ngoko yandandime ekhairo ndifuna kunyuka ndiye phaa ngethi uipetro wathi mzana ubranam uba bangayibona loo nto bayakholwa kubaprofeti ndathi into elungileyo leyo kum yabona ukuba unjani na umntu kodwa yabona ukuba balo lukathixo ndathi ndiza kuyifunda etestamente intsha bayifunda uluwi wabathumela ngaphezu kwesigidi sazo ngaphezulu phaya umzana uluwi petrus wasesweden bayifunda benyuka besihla abo loo majuda hayi njengeli qela langoku la majuda kodwa phaya emhlabeni wabo behla baza bathi ukuba lo ngumesiya masimbone senza umqondiso womprofeti siya kukholelwa uluyi petrus wathi mzana ubrenam nalo ithuba nalo ithuba umuntu othile wandicela ukuba liyakubakho ithuba ndakhwela ndathi ndiyehla ndiyakulo umuntu othile wayaphaya wahlala umzwana ukanbrak wathi mzwana ubranham oko kungamothusa ndeisraeli bakhuphe beze kuko babonise umkhonzi womprofeti bayakukholelwa ndathi nkosi ndimlosele ndilungile ndatsiba ndangena kwinqwelomoya ndathawatha imali ndazithengela itikiti yayakuma ikhayiro ndathi ewe sendilungile umoya wengcwele wathi asiyo ndawo yakho le asiloxesha lakho yeli yabona uzihambela njengokwakho ndathi o madoda ndihambe ndathi ndaza kufika apha ndaye ndizawuhamba kwakho into ethi yimakanye apha musa ukuya ngaphaya jika uye kungena eindiya musa uya phaya wena uye eindiya kodwa musa ukuya phaya ndacinga kutheni ndahamba ndajikela ngemva kwenqwelomoya ndathi nkosi yesu ithetha kuthini le nto waza ke wandazisa akukho ntlanga abaprofeti ngabo kufanele ukuba ibe ngokwesibhalo umoses noeliya bayakuza kwaye ngaphandle koko umtshakaza kathatyathu asuswe endleleni abaprofeti ke bayakubuya bayakwenza umqondisi womprofeti sisibhalo eso nantso ke izalisekiswe yonke ngokupheleleyo uisraeli njengesizwe uyakuzalwa ngamininye amen izikhanyiso zangokuhlwa ziyakhanya kuyakubakho kukhanya ngexalangokuhlwa indlela yeqaqa ulingenene niyayifumana indlela yamanzi kukhanya namhlanje encatyweni egameni likayesu badala nani batsha kutukane esonweni senu umoya ingcwele ngokuqinisekileyo uyakungena izikhanyiso zokuhlwa zifikile yinyaniso uba uthixo nokristu sisekupheleni kwexesha sihlobo size ke sibe nokucinga ngeli culo lombhali waphefumlelwayo xa wayesithi izizwe ziyaphuka kwakumalunga neminyaka elishumi nesihlanu eyadlulayo ngoko israyeli uyavuka iqonzi yaxelwa ngaphambili ngabaprofeti mihla yentlanga ebaliwe khangela ukungcola kwazo ngoku izele ezinkathazo kuyana okanye nimpekuku usuku lomhlangu lalusondela iintliziyo zabantu ziyaphela kugoyika salisani ngumoya kathixo izibane zenu zilungisiwe zikhanya khangelani phezulu ukuhlangulwa kwenu kusondele njalo loo nto abaprofeti boxoko bayaxoka baphika inyaniso kathixo asiyo nyaniso leyo uyesu kristu umthixo wethu abakholwa yiloo nto baneentlobo zonke zeizini nezinto ezinjalo futhi kodwa umprofeti wathi okanye umbhali owayephefumlelo wathi siya kuhamba apho abapostile banyathela khona niyawukhumbula umbono wam ndathi ukuba abantu bakapawulos bayangena nelam liyakwenza njalo ngoba ndenze kanye njengoba wenzayo ndihleli kunye nalo ezo zigidi zaphakamisa izandla zazo zisithi siphumle phezu kwaloo nto intoni uqonde umhla esiphila kuwo isixesha esiphila kulo umkhonzo wexesha esiphila kulo lisenokuba liphelile ixesha kunoba sicinga ngolunye lwezintsuku uyakuthiwa lowo ngaphandle makasele hlala engaphandle lowo ngaphakathi makasele hlala ngaphakathi konaphakathi ucango luyakuvalwa ukuba kukho abathile apha kusasa nje abangekangeni o egameni likayesu bantu bakuthi abathandekayo musanukukhangela kwesi sicaka singazinto esimi apha singaqeqeshwanga singafundanga singenamfundo musanukukhangela koko koko khangelani elizwini eliqonakalisiweyo khangelani kumoya oyingcwele lowo umngqinelayo ukuba liyinyaniso sisekupheleni kwexesha liphelile ixesha kunoba ucinga musa bafazi ziyekeni zikhule inwele zenu dade nceda uzikhululezo mpahla singcolileyo lahla loo midiza ngoba iyure iyakufika apho lowo uyinyukunyuku uyakuhlala eyinyukunyuku nalowo ulungisayo ayakuhlala elulungisa lowo ngaphakathi abe ngaphakathi lowo ngaphandle abe ngaphandle umgana omncinane wokuvala ukuba umntu olulungisa usindiswa ngenkankulu uyakubeka phi ke umoni nongakholwayo umphiki wenyaniso uyazi bayakuvela phi bona masithobe iintloko zethu ngoku ekukhanyeni kwale yure siphila kuyo ukukhanya komhla esiphila kuwo ngoku bathandekayo bazizithandwa nina nisuka kwisizwe ezahlukeneyo jikelele apha elizweni masithi ngoku mna ndikunyenani kwesi siguqo makhe sithabathe ukuhlolisisa unjani umoya kathixo ezintliziyweni zethu namhlanje khumbulani ukuba nguloo moya ungagwetywanga ungangcoliswanga nayiphina imfundiso yebandla nayo yonke enye into intlile ngokupheleleyo ungathini ukuba ungakhe uzame ukongeza koko okanye ukususa koko kuba ukuba uzama ukubeka ingcaciso kuko ngokwakho isabelo sakho sisusiwe kwincwadi yobomi ingaba uzama ukuthetha into ethile umoya ingcwele angayithethanga ingaba uzama ukuyenza ukuba ibe ithetha enye into okanye uthabatha kanye oko ikuthethileyo ube uyeke injalo Ingaba uyayicuceza, uyinqunqa, uyilinganisa, usenza izinto ezingalunganga? Ingaba wenze njalo uthi kulungile, andisifa ndifanele ukwenza oku, okanye mhlawumbi ndiyazi ukuba ibandla lam alikholwa oku, lilizwi nje le ndoda enye ngaloo nto? Loo ndoda inye nguThixo. Ibhayibhile apha ithe ufanele ukuba ungazichebi iindwele zakho. Ezi ibhayibhile yathi kuya kwenzeka ukuba abafazi banxibe impahla enjengeyamadoda, nendlela abaya kuba ngamasikizi ngayo kuThixo, indlela umoya ongcwele awathetha ngayo ngesitya sithobekileyo singafanelekanga, ekwenzekileyo ukuba siphila kwisigaba wathi ukumkani omkhulu, nali ingcwaba lam, ilizwi lam, nantsi intonga yam, Gxebe, thabatha intonga yam uhambe uzise umyalezo. Yazi uba amahlelo azama ukuwumisa nokukhuphela phandle nokuphelisa nokukhabela ngaphandle nayo yonke enye into, kodwa ngobaba lukaThixo ndisendleleni, ndikhwaza kusukela kwisizwe ukuya kwisizwe, kusukela kwindawo ukuya kwenye indawo, kwibandla ukuya kwibandla. Phumani kulo, awudumanga kodwa uyinyaniso. Ingaba uyakwamkela kumoya othe wabhalwa ukuwo? Ingaba uyakwamkela ukumoya othe wanikelwa ukuwo? Ukuba awukenzi njalo ngoku, asinandawo yaneleyo yokubizela isiguqweni. Yintliziyo yakho isiguqu. Ungasiphakamisa isandla sakho uthi, Thixo, yiba nenceba kum. Mawuthi umoya kaThixo ungene kum, undigweba ngenxa yezono zam zonke nokudideka, yonke imikhwa yam emibi, nokuvuthuza komsindo, nokuxambula nokulwa nempikiswano, nayo yonke enye into ebendinayo. Ndaye kukho into endiyaziyo ukuba umoya wam awulithambelanga izulu. Ndenze ndithambe, Nkosi, ngalo mzuzu wokugqibela. Le isenokuba ngumyalezo wokugqibela endiya kuva, eli isenokuba lithiwa lokugqibela ndisiva umyalezo. Ndiyasiphakamisa isandla sam, Thixo, iba nenceba kum. Thixo andisikelele. Zininzi izandla. Ngoku okomzuzwana nje wokuzola ukuze ndithandazelwe. Wena uphakamise isandla oko kubonisa ukuba usenomdla. Ukhangeleka kum ingathi umoya usenomnye ombizayo. Thixo othandekayo, wena wazi izinto zonke kwaye wazenza zonke izinto ngenjongo yazo zonke izinto. Uba abanye bagwetyiwe, abanye kwanyanzeleka uba bamfanyekiswe, njengokuba umbumbi wasenzayo isitya, njengombumbi wasenzayo isitya, njengoko watshoyo uPawulos, esinye sasisembeko, esinye ayiso sambeko. Eso senzelwe ukuba ingabiso sambeko, senzelwe khona ukuze kubonakalaliswe eso senzelwe imbeko. Kodwa ke awukho sandleni sombumbi na ukwenza akuthandayo? Akukho kwicwebo lonyulolo kangaphambili kukaThixo ukubiza lowo wamazwi kangaphambili umbizile? Abo ke wababizayo wabangcwalisa, nabo ke yena wabangcwalisayo wabuye wabazukisa. Mhlawumbi abanye babo kusasa nje banjengala mfazi mncinane equleni, bangaphandle kungcoleni, ngaphandle ungakholweni, ngaphandle kwizithethe zabantu, kwiimfundiso ezenziwe ngabantu. Mhlawumbi kokokuqala kwebazive izinto, kodwa kukho into ethile ethe yayiyala intliziyo yabo kungaqhelekanga. Zininzi, zininzi kakhulu izandla ezimikileyo, Nkosi. Makathi umbumbi omkhulu athabathe eso sitya ngoku asixonxe ibe sisitya sempeko. Ndiyakholwa kubakho isizathu esithile, Nkosi, kunenjalo bebengena kuyenza oko, bebengena kutsho. Ndisakholwa, ndisabalindele. Masibhambathise isicaka sakho esithobekileyo, Nkosi. Masibabhambathisele njengalowo umi phakathi kokuphila nokufa, njengalowo wayesesodom, wayethandazela amasodom. Phumani kuyo, phumani kuyo ngokukhawuleza. Bangangaphuma, Nkosi, ngokuthobeka, ngokuthandekayo, beze etroneni kaThixo ngoku entliziyweni yabo, besithi, Yesu, kususela namhlanje ukuya phambili uya kuba ngowam. Ndenza esi sibhambathiso kuwe ngoku apha, njengokuba ndihleli kwesi sihlalo apha umoya wakho undichukumise khona. Ukuba undichukumise apha, akufanele ukuba ndiye phambili kunokuba ndilapha. Khona apha, apho kulapho uhlangene nam khona, khona apha kulapho siya kuyilungisa khona. Kanye apha kwesi sihlalo sesibini, sihlalo sesithathu, sihlalo sesihlanu, nokuba sesiphina. Kanye apha kulapho iya kulungiswa khona, kuba naku apho undigwebe khona. Kulapha kanye apho ubuthembise kukulungisa khona. Uba nangona ndinyukunyuku ndingcolile, ndiyakwenziwa ndibe mhlophe kunekhephu, ndilikholelwa lonke ilizwi lakho, sendikulungele ukuhamba kulo, ndilikholelwe, ndilamkele. Kwaye ngoku ndikwenzela uzuko lukaThixo oku. Ndisazi uba ubomi bam abulunganga, nto kum abufanelekanga kuThixo. Abulunganga ubamelwane bam, abulunganga nakuyiphina enye into. Ngokulula nje bulungele uSathana ukuba enze into anokudlalisa ngayo ngam. Ukuba ndijule nje apha esithubeni, mhlawumbi andenze ndibe ngunodoli wendoda ethile ukuba indibuke. Mhlawumbi ndibe sisithixo somfazi othile. Thixo, ndenze ndibe sisicaka kuwe. Ndiphe oko, Nkosi. Ndibanikela kuwe ngoku egameni likaYesu Kristu, unyana wakho. Iintloko zethu sizithobile neentliziyo zethu. Ndiyamva umsindisi wam ebiza.
Sincerely, friend, it may be your last time. little voice. I can't. What's calling you if your Savior is? The Word. What must he do to deny the world and take the cross and follow? I've neglected baptism in Jesus' name, Lord.
Kokunyanseka sihlobo isenokuba lixesha lakho lokugqibela ngabo yalivayela lizwi elincinane ebiza ndiyamva yintoni ekubizayo ubizwa yintoni uba ngumsindisi wakho ilizwi umsindisi ebiza ufanele ukuba wenze ntoni wale ilizwi ndithabathe unqalezo wam landele ndilukutshikilela ubhaptisa egameni kayesu inkosi ndiyakuhamba naye esitiyeni ndiyakuhamba kunye naye phi emanzini esitiyeni naphi na kwindlomthandazo equleni naphi na senze eso sigqibo hamba naye esitiyeni ndiyakuhamba naye naye yonke indlela ndiyahamba naye emgwebeni ukuba ilizwi linyanisile na okanye libandla linyanisileyo ukuba ndimna onyanisileyo okanye nguye onyanisileyo ingaba isazela sam sinyanisile okanye lilizwi lakhe linyanisileyo ukwindawo yomgwebo ngoku into endiyikholwayo ingaba inyaniso okanye lilizwi lakhe linyanisileyo ngaba ndicinga ukuba kulungile ukucheba inwele ndinxibe ibhulukhwe ezimfutshane ingaba ndicinga ukuba kulungile ukuba lilungile hlelo yintoni eyithethileyo ndiyawuhamba naye naye yonke indlela ngoku apha ndikhokelela khona ndiyawumlandela ndiziphakamisile izandla zam nam nkosi nkosi nokuba kuphina apho umyalezo olandelayo uyakushinyelwa khona ngaba kuyaba lapho kwakhona ngokuhlanje ngaphesha eAfrika eGermany eSwitzerland uphi nkosi apho nokuba kuphina apho ukhokelela khona nkosi ndiyakulandela ndiyakuhamba naye naye yonke indlela ngoku nizithoba iintloko zenu uyakuhamba naye yonke indawo okhokelela kuyo ingaba uyakuhamba naye ngamaxesha obunzima abantu batshutshisa bahlekisa bephoxisa ndisaya kuba kunye naye ndiyakuba ndisahamba ndiyakuhamba ndiye phambili nawe nkosi naphina apho ukhoyo ndiyakumana ngoko ndithembekile ndinyanisekile ebushushwini bedabi ndiyakuba ndisemi ndithembekile ndinyanisekile uba ndiyawa uyakuphakamisa kwakhona nkosi lowo uyakubulahla ubomi bakhe ngenxa yam uyakubuzuza ngoko ndiyakuhamba naye naye yonke ngoko abo banyanisekileyo ngoko entliziyweni yenu masiphakamisele izandla zethu ngoku neentliziyo zethu kuye Andi ko kelela kona ndiyakulandela Abandi ko kelela kona ndiyakulandela Abandi ko kelela kona ndiyakulandela Ndiyakuhamba naye naye yonke indlela uya kundinika ubaba lo nomzuko uya kundinika nkosi yesu phefumbela phezu kwezitshefu ngoku philisa abagulayo nabaxhwalekileyo nkosi siphe oko nkosi aphe impiliso nkosi ekugameni likayesu hambe nam nam yonke indlela niziva nonwabile ngoku niva ukuba kulungile konke ngoku ngokuba nxa ebizwa amagama elizweni laphaya lixilongo lokugqibela elingoku lixilongo lokugqibela elingoku ekuseni ongayikuhlwa cha make simcule sonke ngoku xa ibizwa amagama khawusipacing xa ebizwa amagama elizweni laphaya ekuseni okungayikuhlwa cha bephelele abe nkosi khona lapho ekhaya Oti yebo nkosi nangu mina la Xa ebizwa amagama Xa ebizwa amagama Xa ebizwa amagama Elizweni likanyayo laphaya Kalo lona lolusuku bevukile abe nkosi Behlotshiswe ubukhosi bayo le Sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya Kodwa yebo nkosi nangu mina la Xa ebizwa amagama Xa ebizwa amagama Xa ebizwa amagama Elizweni likhanyayo laphaya Masiphakamise izandla zethu sithi ngobabalo lwakho Nkosi Ngobabalo lwakho Nkosi Ngoku singabazalwana nodade kuKristu Masijike nje sibambe isandla kumuntu osecaleni kwakho sithi ngoncedo lukaThixo xa ebizwa amagama elizweni laphaya Xa ebizwa amagama Xa ebizwa amagama Xa ebizwa amagama Elizweni elikhanyayo laphaya Silinde ntoni? Xa ebizwa amagama Elokugqibela elizweni laphaya Sesingenile kunaphakade Ngomsuzwana ngokuphanyaza kweliso Bayo le Sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya Kodwa yebo nkosi nangu mina la masicule nje xa ebizwa amagama xa ebizwa amagama xa ebizwa amagama elizweni elikhanyayo laphaya Oh, ayisayi kuba lixesha elimnandi elo xa siyakuhamba njengenye imini vele njeomnye umntu bani lo mama amen akusayi kuba kudala ke ngoku imizwana nje mbalwa iyakutshintsha saye siyakuba siyakuhlangana nabo size sixhulele kunye ekuyihlangabezeni inkosi emoyeni o ngumzuzwana ngokuphanyaza kweliso uthi nanku umzana usuke umzalwana omdala wayekade lapha enkonzweni ngoku nanku umzana uthi aki nanku umzalwana usi ngokukhangela abo bonke balingqongile yintoni na kulapha ngemizuzwana ndiyazi wabakhe bavela kum akusayi ba mdala ngoku ndiyakugutula ngomzuzwana nje ngomzuzwana nje o ewe xa kuya kuthi kuqheke ukusa kunaphakade kukhanya kuhle onke lo mafa ngummangaliso njengokwatshoyo uisrayeli ngoku ube njengelifu lentsasa umphunga ubulungisa benu ubunyamalele babake bunyamalele bonke lithende lilanga elibambe konke amen ngoko amagama ayakuba ibizwa ngaphesheya ndiyakuba lapho kulungile de kube ngokuhlanje yesihlangane asazi bakuya kwenzeka xesha nina oko zihlobo kudala kulibali ithuba elide kodwa kwinyaniso kwaye kuya kwenzeka sukelo xesha kanye ngoku yesihlangane yesi ngobabalo lukathixo siyathemba ngecala isixenxe ngokuhlwanje uThixo abe nani yesihlangane
Let us stand now to our feet.
masimeke nyawo zethu ngoku.
Oh, isn't it wonderful?
Oh, akumangalisi.
This is heavenly places.
Zindawo zasemazulwini kuKristu Yesu ezi. Andinakutshintsha ngayo nayiphina into oku. Uyazi indlela endithanda ngayo ukuloba nendithandayo ukuzingela ngayo. Kuba ndibona uThixo ngaphaya phandle entlango. Ndiyayithanda loo nto. Kodwa oh, andingeke ndikutshintshe nangomzuzu omnye ngoku ngenxa yawo onke amava amakhulu eminyaka. Umzuzu omnye oku ukwanele. Thixo, dala imvuselelo kum. Yenze ndibe yimvuselelo. Yenza mntu ngamnye kuthi abe yimvuselelo. Imvuselelo ikum. Ndenze Nkosi ukuba ndilambe. Yenze ndinxanwe. Dala ngaphakathi kwam Nkosi oko kufunekayo ngaphakathi kum. Mandithi ukuqala ngale yure ndibe ngowakho. Ndibe sisixaka esizinikezele ngakumbi, isixaka esingcono, esisikelelwe ngokuthe chatha nguwe. Esinamandla ngakumbi, esithobeke ngakumbi, esinokubele ngakumbi, esikhuthalele ngakumbi ukusebenza. Esikhangela ngakumbi kwizinto ezilithemba, sizilibala izinto esezidlulile nezinto ezityhafisayo. Mandibhekisele kubizo lwaphezulu kuKristu. Amen. Umnqweno wenu lowo asinguwo. Lungile, masithe sibuye sihlangane ngokuhlwa nje, masithathe igama likaYesu sihambe nalo ngoku, mntu ngamnye kuni ngoku.
Tata ikamalika Yesu Bana utsisi nentlupeko Ya kukni kufuyono lonwabo Itabate nokuba uyaphinga Igama elinoyolo olimna Themba lomhlaba novuyo lwezulu Igama elinoyolo olimnandi Themba lomhlaba novuyo lwezulu Ngoku masithobe iintloko zethu Thatha igama likaYesu Njengekhaka kuso sonke isabatha Nxa izilingo zikunqonga Phefumla njelo kaYesu